tiyeni tiweramitse miti yathu. Wokondedwa Mulungu, ndife otokoza kwambiri lero chifukwa chakutsanulira kwakukulu kwakukhalapo kwanu pakati pathu kale. Ndipo ife tikuyembekezera izi mopitirira mochuluka madziro ano. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha nyimbo yopambana iyi yochokera kwa mkazi wabwino wa Chikhristu uyu amene wangoimba nyimbo iyi ndi mzimu wanu umene unatsika ndi kutanthauzira kwake. Ambuye mulole izo zikhale chomwecho. Ife tikupemphera. Ndipo Mulungu ine ndikupemphera kuti inu mudalitse aliyense wa ife ndipo mulole mitima yathu idzadzidwe ndi chisangalalo pamene ife tikuzona izi zikuchitika. Wokondedwa Mulungu, ife tikupemphera madziro ano ngati pali ena pano amene sanakonzekere kuti akomane ndi inu. Mulole ili likhale ora limene iwo ati apange lingaliro lotsiriza limenero ndipo abwere mwa inu kudzera mukubadwa kwatsopano. Perekani izi. Tidalitseni ife tonse Ambuye amene takhala nthawi yayitali panjira. Ife tikupemphera kuti inu mutiphunzitse ife zinthu zatsopano mwa mawu anu. Tipatseni ife kumvetsa kwabwinoko mwa mzimu wanu Ambuye. Mulole iye abwere ndipo adzatanthauzire mawu. Wotanthauzira yekhayo amene tili naye ndi mzimu. Ife tikupemphera kuti iye apereke izo kwa ife lero. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Zimenezo zikukwanira. Ndi nthawi yotani? Ine sindikudziwa malo abwinoko oti ndikhaleko pokhapokha kutakhala kumwamba. Pakuti ife tikungomverera kudzoza kwa iko tsopano. Mwaona? Titakhala limodzi malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Titasonkhana malo a mwamba mwamba. Mulungu amudalitse Mulungu Florence ndipo iye akudutsa mu nthawi yachisoni ndi mithunzi abambo ake angotengedwa kumene ndipo ine ndikupemphera Mulungu mudalitseni mwana ameneyo ndipo mbale Demos atanyamula pamapewa awiri onse ndi kulemera kwa misonkhano yayikulu yonseyi ndi zinthu iye akuswa mapemphero athu na Yesu. Mulungu amudalitse mbale Shakarian. Mbale Carl Williams, ndine wokondwa ndithudi kukhala pano mu msonkhano waukulu uno ndi inu pakati pa abale onse abwino awa. Ndipo ine ndinali ndi mwayi wokumana ndi ena. Ndipo tsopano ili ndi gawo langa lomaliza la utumiki monga momwe ine ndikudziwira. Chotero bwanji ine ndikuyembekeza tsopano kuti ndikhoza kugwirana chanza ndi ena amuna abwino awa ndi ndikukumana nawo pakuti ndikuyembekezera kukakhala muyaya ndi iwo mu dziko labwinolo. Basi chinthu chaching'ono ine ndikuyembekeza ine sikuti sindimvetsedwa ndipo sati mwangozi ine sindikuganiza chifukwa ine ndikuganiza kuti izo zinali zoperekedwa. Kuti dzulo ndinapatsidwa mphatso ndi nzanga kuno yochokera kwa nzanga wa ine Danny Henry. Iye anali nyamata tsiku lina mu msonkhano wa Christian Businessmen mu California. Ine ndinali ndi msonkhano. Ine ndinali kuyankhula molimba kwambiri motsutsa chikhalidwe cha nthawiyo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti aliyense akumvetsa zimenezo osati kuti ndili ndi choyipa mu mtima mwanga. Si zimenezo ayi. Inu ndithudi mumvetsa kuti sindikutanthauza izo mwa njira imeneyo. Koma ine ndikungoyenera kunena chimene chabwera kwa ine kuti ndinene. Ndiyeno zikatha zimenezo mwamuna wang'ono uyu mbale wa Baptist. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndiwachibale wina wakatswiri wapakanema. Ndipo anabwera kuti adzeke dzanja lake mondikumbatira ine ndikudzati Ambuye akudalitseni inu mbale Branham. Ine ndikungofuna kuti ndipemphere. Ndipo iye anayamba kuyankhula mu Chifaransa. Ndipo nyamatayo samadziwa liwu limodzi la Chifaransa. Ndipo wina wake anadzuka wokhala ngati mkazi wankulu wochokera ine ndikukhulupirira iye anali wochokera ku Louisiana. Iye anati chimenecho ndi Chifaransa. Ndiye panali mwamuna pamenepo anati chimenecho ndi Chifaransa. Ndipo iwo anali atalemba chimene icho chinali ine ndili ndizolemba zoyambirira apa. Ndiyeno zinachitika kuti mnyamata wang'ono akuyenda kuchokera kumbuyo ndipo akubwera kutsogolo ankafuna kuti aone zolemba zawo. Ndipo iye anali wotanthauzira Chifaransa wa UN. Ndendende basi Chifaransa. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge cholemba ichi. Ichi ndi cholembedwa chapachiyambi cha mmodzi wa iwo. ndipo chinali chochokera kwa munthu uyu amene anamasulira, sindingathe kutchula dzina lake molondola, Leduc, Victor Leduc. Iye ndi wamagazi a Chifaransa kwa thunthu. Tsopano uthengawo ndi uwu: chifukwa iwe wasankha njira yopapatiza, njira yolimba, iwe wayenda mwakusankha kwako komwe, iwe watenga lingaliro loona ndi lolondola, ndipo imeneyo ndi njira yanga. Chifukwa cha chisankho chofunikira ichi, gawo lalikulu la kumwamba likuyembekezera iwe. Ndi lingaliro la ulemerero bwanji limene iwe wapanga. Ichi mwa icho chokha ndi chimene chidzapereke ndi kudzakwaniritsa chigonjetso chopambana mu chikondi cha Mulungu. Pamene ine ndinapeza icho, inu mukudziwa, pamene ine ndinamva koyamba anthu akuyankhula malilime, ine sindinadzudzule kalikonse, maona, chifukwa ine ndaziona izo zili zenizeni. Koma nthawi zonse ndinkadabwa. Koma pamene izo zinadzachitika, ndipo podziwa chimene ntchitoyo inali kuseri kwake, ine ndinadziwa kuti izo zinachokera kwa Mulungu. Kenako mbale wake wakhala apa, woyimira mlandu weniweni wodziwika, anandipatsa ine mphatso yochokera kwa Dani. Dani wangochoka kumene ku dziko loyera, ndipo iye anakagona pa mandakani pamene Yesu anayikidwa itachitika imfa yake. Ndipo pamene iye anatero, iye anati anayamba kundiganizira ine. Ndipo mzimu wa Ambuye unadza pa iye. Ndipo iye anapita pa phiri la Calvary kumene kupachikidwa kunachitika. Ndipo anatenga chidutswa cha mwala. Ndipo anabwererako, ndipo anandipangira ine zomangira mikono ya malaya kuchokera mwa iwo. Ndipo ndimazikonda izo kwenikweni. Ndipo tsopano ichi ndithudi Dani sakudziwa zimenezi. Koma mawa uno pamene ndinali uko mupemphero, ine ndinangoyang'ana pansi pa zomangira mikono ya malaya zimenezo, ndipo chilichonse cha izo, ngati mungazindikire, chili ndi madontho a magazi, komanso chili ndi mzere wowongoka pa chilichonse. Ndipo apa muthenga umene iye anaupereka wochokera kwa Mulungu wa njira yowongoka yopapatiza, momwe izo zinangokwanira chimodzimodzi basi. Ine ndinaganiza kuti izo mwina mwake zinali zongoperekedwa kapena. Ndipo ine ndithudi ndikumuthokoza Dani, inu mukamuwuze iye mbale momwe ine ndikuyamikirira izo. Ndipo chachi chinthu china chachirendo, ndinamufunsa mkazi wanga mawa umene ine ndinavala malayawo ndi mayenera kuyika zomangira mikono ya malaya amenemo. Ndipo iye anati, ine ndinayiwala kukubweretsera zomangira mikono ya malaya zako. Chotero Ambuye anali atandipatsa zina. Oh, ndi moyo wa ulemerero, si choncho inu abale, ungoyenda mukuphweka kwa uthenga. Ndipo komabe mukuphweka kwake, iwo ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene ine ndikuchidziwa. Ine sindikudziwa kanthu za iwo. Ndipo pokhala kuti iwo unapangidwa mophweka, kuti ine ndinali ndi mwayi wobwera mwa iwo, mwaona, nanenso mwachisomo cha Mulungu. Tsopano madzulo ano ine sindikufuna kuti nditenge nthawi yochuluka, chifukwa ine ndikudziwa inu mukupita kumatchalichi usiku uno. Ine ndikuganiza alendo nonsenu pano mukuyenera kuyang'ana mozungulira pa nsanja. Muwaone atumiki awa, ndipo iwo ali. Oh, iwo akakhala wogondwa kukhala nanu mu utumiki wawo usiku uno. Iwo akakuchitirani inu zabwino. Sindikukayikira inu munapita ku Sunday School ina mawa uno mu mzinda. Ndipo pamene ife tikukhala ndi misonkhano yayikulu iyi, ndipo pokhala afu gospel businessmen, ine ndikuganiza kuti tikuyenera kupereka chithandizo chathu chonse chimene ife tingathe ku mipingo yathu. Chifukwa kumeneko ndi kumene amuna amalonda athu amapita. Ndipo tsopano iyo ndi nyumba ya Mulungu. Ndipo ine ndikuyembekeza inu muyendera chali chichina usiku uno. Mawa usiku ndikutsekera kwa msonkhano waukulu. Ine ndikukhulupirira, ndipo ine ndikuganiza iwo alengeza wodzayankhula. Chimene ine ndikulinga zodzakhala kuno, Ambuye akalola, kuti ndidzamve uthenga wake. Mulungu adalitse wina aliyense wa inu. Tsopano ine ndili sindimadzinenera kuti ndine mlaliki, ndine wokhala ngati ine ndilibe maphunziro okwanira kuti ndidzichendekha mlaliki. Mlaliki mukanena zimenezo, iwo amayembekezera kuti ukhale ndi madigiri angapo ku koleji. Ndipo ine ndilibe kalikonse koma legeni yaing'ono iyi. Mukuona, ine ndimayesetsa kutsatira nkhosa zodwala ngati ine ndingathe kuti ndizibwezeretse ku msipu wa Atate. Ngati ndilakwitsa mundikhululukire ine. Sindine wa fioloje, ine sindimatsutsa fioloje. Fioloje ndi yabwino, ndizomwe ife timazifuna. Koma nthawi zina ine ndimadzudzula chikhalidwe chimene ife talowamo. Izo sizitanthauza kwa munthu wina wake, ndi uthenga basi. Ine ndikanakonda kuti iwo usakhale wanga kuti ndiupereke. Izo zimandikhadzulira ine mzidutswa, chifukwa iwe umadziwa momwe umamverera ndi ana ako omwe. Mukuona, kodi inu simudana nazo kuti muzimudzudzula mwana, kumulalatira kapena china chake ngakhalebe? Ndine kholo nanenso ndipo ndikudziwa chimene izo zimatanthauza. Ndipo ine ndikudalira kuti inu mundikhululukira ine. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muchite monga chonchi. Pamene inu mwakhala madzulo ano, ndikufunsani inu kuti mundikonde. Ndangokhala ndi zolemba zazifupi pang'ono, zapang'ono apa. Monga ine ndakuwuzani inu, ine ndikuyenera kuti ndipange izi, ndilembe malemba anga. Kale ndinkatha pafupifupi kutchula za mu Baibulo pa mtima, koma osati tsopano. Ndadutsa mkhondo zolimba zambiri, ndakalamba kwambiri kuti ndizichita zimenezo. Koma ine ndikudalira kuti mundimvetsera ine kanthawi pang'ono madzulo ano. Ndipo mungotsegula kwenikweni mtima wanu ndi kuyesetsa kumvetsetsa zimene ndikuzifukula. Ndiye ine ndikuganiza izo zikhala bwinoko. Maga azibusa a mzindawu ndi malo siyana-siyana. Ine ndikudalira kuti mumvetsera mwacheru kwenikweni. Ndipo tsopano muchite zimenezo. Muzichita zimenezo momwe ine ndimachitira pamene ine ndikudya chitumbuwa changa chokondedwa chanthudza. Ina ya nyama imene ndimaikonda nkhuku. Koma pamene ndikudya chidutswa chabwino cha chitumbuwa chanthudza, ndipo ndikapeza njere ine sindimasiya kudya chitumbuwacho. Ine ndimangotaya njereyo, ndikumangopitirira kumadya chitumbuwacho. Mukuona, ndikapeza fupa la nkhuku, sinditaya nkhukuyo, ndimangotaya fupalo. Chotero, bwanji ngati nditanena china chake chimene inu simungagwirizane nacho nthawi iliyonse, umangotayira gawo limenelo kutali, ndipo koma yang'ane pa izo mwabwino kwenikweni kuonetsetsa kuti ndifupa tsopano. Mukuona, ndiyeno mulole ndinenenso ngati iyo ili njere kumbukirani, iyo imabala moyo watsopano. Chotero muziyang'ana molimba kwenikweni. Ndipo Ambuye adalitse. Mbale Carl Williams ananena china chake usiku wina zakumasuka, kupempherera odwala, zomwe zingakhale zabwino kwambiri. Ndikudziwa kuti izo zingakhale zabwino. Koma ife basi, ife sitinakonzedwere pano kwa zimenezo kuti tizibweretsa mzere wa pemphero. Ndipo ine sindikudziwa ngati mbale oro kapena aliyense wa abale ena anakhalapo ndi mizere ya pemphero misonkhano yayikuluyi kapena ayi. Ine sindikudziwa, ine ndayeserapo izo kawiri kapena katatu. Koma kawiri ngati gulu ngati ili, iwe umayenera kupereka makhadi a pemphero. Mwaona kuti uchite zimenezo. Chifukwa inu simungathe, lino sibwalo, ndi nyumba ya Mulungu. Mukuona, iyo inaperekedwa kwa izo. Ndipo ife, iwo amakanikiza ndi kukankhana. Ndipo ukakhala ndi makadi, iwe umawafoletsa iwo pa mzere modongo solo. Chotero Bire anandifunsa ine anati, kodi ndipite ndikapereke makadi? Anthu akundipempha ine makadi a pemphero. Ine ndinati, ayi Bire, tiyeni tingosiya mzimu woyera uchite zomwe iye akufuna kuchita. Mukuona, izo mwaona, ndikumulola iye mwina mwake amange chikhulupiriro. Ndikungochiritsidwa apo pomwe pamene inu muli. Mukuona, koma mukuona, machiritso a uzimu ndi chaching'ono muthenga. Ndipo inu simungathe kukhazikika pa chaching'ono, aliyense akudziwa zimenezo. Koma iwo, imeneyo ndi nyambo imene imagwiritsidwa ntchito kuti anthu akhulupirire mukukhalapo kwa uzimu kapena Mulungu. Cha uzimu chilipo, ndipo kenako ndi zimenezo. Ngati iwo angakhoze kuzindikira kukhalapo kwake, ndiye iwo amachiritsidwa, mwaona, mwachikhulupiriro. Kukhulupirira izo. Tsopano ndikufuna kuti ndiwerenge zina kuchokera mawu a Mulungu, chipangano chatsopano. Ndiyeno ndikufuna kuti nditenge mutu wochokera ku chipangano chatsopano ichi. Ndilemba ili, ndikuyankhula madzulo ano pa phunziro kwachabe kanthawi pang'ono. Ndipo ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu motalika kwambiri ku misonkhano usikuwu. Koma kumbukirani, ndikuyembekeza kuti ndazipanga ndekha kumvetsedwa bwino. Mungozipatsa izo chidwi chanu kwa kanthawi ngati inu mungathe. Tsopano ife tisanachite izi, tiyeni tiweramitse mitu yathu kachiwiri. Inu mukudziwa, ife tikhoza kuyimba kwambiri, ife tikhoza kufula mochuluka kwambiri mpaka ife kusasa mawu. Ndipo ife tikhoza kuyimba pa nthawi yolakwika kapena kufula pa nthawi yolakwika. Koma apa pali chinthu chimodzi ife sitimachoka mudongo solo pamene tikupemphera. Ine ndikadakonda kuti amuna apemphere paliponse, atakwezera mwamba manja oyera, mopanda kukayikira. Kapena, Atate ndi mayi waukulu kwambiri umene munthu anakhalapo nawo, unali kutseka maso ake ndi kutsegula mtima wake. Ndikuyankhula kwa inu. Ndipo ife tikudziwa kuti inu mumamva, ngati titangokhulupirira kuti inu mumamva. Pakuti Yesu anati, ngati inu muwapempha Atate chilichonse mudzina langa, icho chidzaperekedwa. Izo zinali pa zoyenera kuchita, ngati sitidzakayikira izo. Chotero Atate, tithandizeni ife kuti tikhulupirire madziro ano, kuti zopempha zathu ziperekedwe. Ndipo mulole pasakhale mthunzi umodzi wakukayikira paliponse. Koma mulole izo zichitike. Zinthu zimene ife tikuzipempha. Ndipo izo ndi Mulungu kuti dzina lanu lalikulu lilemekezedwe lero, pobweretsa mu ufumu wanu moyo wotayika uliwonse ndi wosochera kumene uli pansi pakumveka kwa liwu lathu, kapena kumene tepi iyi idzakafikeko, uko mayiko achikunja, kumene kuzungulira dziko iwo akupita. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti pasakhale munthu wofowoka pakati pathu lero. Pamene msonkhano uzitha, mulole Ambuye Mulungu apulumutse mzimu wotayika uliwonse, ndi kuchiritsa thupi lililonse lodwala, ndi kudzaza mtima wa ana ake ndi chisangalalo. Ndi chifukwa chake tili ndi chikhulupiriro Ambuye kuti tipemphe mu dzina la Yesu kwa Mulungu Atate wathu, chifukwa Iye analonjeza kuti Iye adzamva. Ndipo izi ndi za kwa ulemerero wake. Amen. Mutenga wa Yohane woyera, mutu wa 17, ndipo kuyambira ndime ya 20, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kwa mutu, ine ndikuganiza uko nkulondola. Sindikupempherera awa okha, koma kwa iwonso amene adzakhulupirira pa ine ndi mawu awo, kuti ndikukhulupirira kuti ndapeza malola kuika. Tsopano ndikhululukireni mphindi chabe, ine ndikufuna pemphero la Yesu limene, kapena osati pemphero la Yesu kani, koma la Iye. Ine mwina ndalemba papa mutu wanga china chake chola kuika, ndi pamene Yesu anapemphera kuti, kapena ankanena kuti, monga mkazi muzowawa za kubala kwa mwana wake, kubala kwa mwana. Izo ziri muluka kapena Yohane, Jack, izo ziri pati, wa 16 wa Yohane. Ndi maganiza kuti zimenezo zinali zolondola, koma izo sizinamveke ngati choncho. Wa 16 wa Yohane. Ndime ya 21 ndithudi, ndime ya 21 ndithudi, apa ifetiri, Yohane oyera 16:21, kuti iwo mwina, ayi mbale Jack, izo nzola kwikabe, ndi 20:16:21, ine ndili ndi mutu wa 16 wa Yohane oyera, ndime ya 21, koma iyo kodine ndikulakwitsa. Chabwino pali kusokonezeka mu ili kumatana mu Baibulo ili, inde Bwana. Iwo analisindikiza ilo mola kuika, inde Bwana. Ino mukudziwa chani? Izo ndi ndende zoona. Ili ndi Baibulo latsopano, ine ndangolipeza kumene. Ndipo ilo linasindikizidwa mola kuika. Archbishop wa Katolika John S. Stanley akupereka Baibulo lake kwa mbale Branham, ndipo akuti Mungu okoka mpweya, pali chifukwa chimene izo zachitikira, ndipo inu mukudziwa zimenezo. Ndipo Mulungu akuonetsani inu china chake choti mutulutse mu izi, zimene zili zopambana, mkonzi. Chabwino, ingogwiritsani ntchito langali apa, mbale Branham. Zikomo inu kwambiri, 16:21, zikomo inu kwambiri, izo nzoona, mkazi pamene iye, Indetu ndinena kwa inu kuti inu mudzagona kulira ndi kubuma, koma dziko lapansi lidzakondwera, ndipo mudzakhala chisoni, chisoni chanu chidzasanduka chisangalalo. Mkazi pamene iye ali muzowawa amakhala ndi chisoni chifukwa ola lake likudza, koma mwansanga pamene iye abala mwana, iye sakumbukiranso kuwawa chifukwa cha chimwemwe kuti munthu wabadwa mu dziko lapansi. ziko mwenu kwambiri mbale wanga. Ine ndituli ndikuyamikira zimenezo. Sobano uko ndituli ndikusindikiza kola kwika umu mu Baibulo, sambalo laikidwa mola kwika. Ndipo ine ndinango zipeza izo mu Baibulo langa lakale la Scofield. Ndipo ndinanyamula ili ndikuthamangira kuno ndiro. Pindizo chepa chabe zapitazo. Chifukwa mkazi wanga wango ndipatsa ine ili ngati mphatso ya Christmas. Sobano ine ndikufuna kuti ndiyankhule madzulo ano pa phunziro limene ine ndinalengeza. Ululu wakubala. Sobano izo zikumveka moyipa kwambiri. Koma izo zili mu Baibulo. Ine ndikukhulupirira kuti Yesu apa anali kuyankhula zimenezo pamene iye anati, inu mudzakhala ndi chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Akuyankhula kwa ophunzira ake apa podziwa kuti kubadwa kwa Chikhristu kunkabwera mukukhalapo. Ndipo tsopano zakale zikuyenera kufa kuti zatsopano zibadwe. Kuti mukhale ndi chilichonse chimene chimabala, pamayenera kukhala ululu wakusautsika. Ndipo iwo ndithudi anali oti adutse mu ululu wakusautsika ndi zowawa, kuti achoke kulamulo kupita kuchisomo. Kubadwa kwabwino kwa chilengedwe kumayimira kubadwa kwa uzimu. Zinthu zonse za chilengedwe ndi zoyimira za uzimu. Ndipo ife tikupeza ngati ife tingayang'ane kunja kuno pansi ndi kuona mtengo munthaka ukuphuka ukuvutikira moyo, izo zikusonyeza kuti pali mtengo pena pake umene sumafa. Chifukwa iwo ukulilira china chake. Ife timawapeza anthu, zilibe kanthu kuti ndi okalamba bwanji, odwala bwanji, chikhalibe chotani. Iwo amalira kuti akhale moyo. Chifukwa izo zimasonyezera kuti kuli moyo kwina kwake kumene ife timakhala moyo. Tikakhala kwa muyaya. Zindikirani momwe zilili zangwiro. Sobano mu Yohane woyamba 5:7 ine ndikukhulupirira ndi pamenepo ngati ine sindikulakwitsa, iyo inati, pali Atatu amene amachitira umboni kumwamba, Atate, Mawu ndi Mzimu Woyera. Atatu awa ndi mmodzi. Pali zitatu zimene zimachitira umboni pa dziko lapansi, ndizo madzi, magazi ndi mzimu, ndipo zimagwirizana mu chimodzi. Sobano zindikirani, zitatu zoyambazo ndi mmodzi, zitatu zachiwiri ndi za pa dziko lapansi, zimene zimagwirizana mu chimodzi. Simungakhale ndi Atate popanda Mwana, simungakhale ndi Mwana popanda kukhala ndi Mzimu Woyera. Koma inu mukhoza kukhala ndi madzi popanda magazi, ndi magazi popanda mzimu. Ine ndikuganiza kudutsa mibado yathu zatsimikizira izi kukhala zoona. Madzi, magazi, mzimu, kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa Mzimu Woyera. Izo zikuimira kapena zimapanga kapena ndichoimira chimene chimachotsa kukubadwa kwa chilengedwe. Muone pamene ankazi kapena chilichonse chikakhala mu ululu wakubala, chinthu choyamba chimene chimachitika ndi kutuluka kwa madzi, kubadwa kwa bwinobwino. Chinthu chachiwiri ndi magazi, ndipo kenako moyo umabwera. Madzi, magazi, mzimu, ndipo zimenezo zimapanga kubadwa kwa bwinobwino kwa chilengedwe. Ndimomwe monso izo zili mudera la uzimu, ndi madzi, kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro, kukhulupirira pa Mulungu, mulandira iye ngati mpulumutsi wanu ndi kubatizidwa. Chachiwiri ndi kuyeretsedwa kwa mzimu, kuti Mulungu amayeretsa mzimu ku zinthu zonse za dziko lapansi, ndi chilakolako cha dziko lapansi. Ndipo kenako Mzimu Woyera umadzalowa ndi kudzapereka kubadwa kwatsopano, ndipo umazadzadza chotengera choyeretsedwa chimenecho. Mwachitsanzo monga chonchi, sopano izo ine ndinakuwuzani inu, chimene inu simukuchikhulupirira chiyikeni pambali, mukatero mutenge chitumbuwacho. Zindikirani, tsopano tambula ikakhala kuti ili kunja kubalo la nkhuku, inu simumangoyitola iyo ndi kudzayiika pa tebulo lanu ndi kuidzazitsa ndi madzi kapena mkaka. Ayi, mukayitola iyo ndiko kulungamitsidwa. Kuyeretsa iyo ndiko kuyeretsedwa. Chifukwa liwu la Chigiriki kuyeretsa ndi liwu la pawiri limene limatanthauza kuyeretsedwa ndikuyikidwa pambali ku utumiki. Osati mu utumiki, ku utumiki. Ndiye mukaidzadza iyo, iyo imaikidwa mu utumiki. Mukhulukire ichi tsopano, osati kuti ndikupwetekeni, apo ndi pamene inu a Pilgrim Holiness anazareni mumalephera kuyenda mpaka ku Pentecoste. Inu munatsukidwa ndi kuyeretsedwa, koma pamene inu munakonzeka kuti mugwiritsidwe ntchito mwamphatso zakuyankhula malilime ndi zinthu zina, inu munazikana izo. Munakagweranso mbuyo mukhola kachiwiri. Mukuona, tsopano ndizo zimene zimachitika. Izo nthawi zonse zimachita zimenezo. Tsopano osati kuti ndikutsutseni inu tsopano, koma basi ine ndikufuna kuchichotsa ichi mu mtima mwanga. Ndipo icho chakhala chikundiotcha ine nthawi yonse imene ine ndakhala ndili kuno. Kotero ine ndikhoza kungotero. Basi ngati chisomo cha Carl ndi Demos ndi iwo ndi cha inu nonse, ine ndiyesetsa mwakukhoza kwanga kuti ndipulumutse moyo wanga kwa izo. Mwaona, ndiye izo zili ndi inu. Mwabwinobwino kuyimira za uzimu. Tsopano ife tikupeza ndiye, ndipo iye wabadwa kwa thunthu. Pamene mwana kawirikawiri, tsopano pamene madzi atuluka, inu simusowa kuchita zambiri za izo. Ndipo magazi akatuluka, inu simumasowa kuti muchite zambiri za izo, koma kuti mulowetse moyo mwa mwanayo, inu mumayenera kumumenya iye ndi kumupangitsa iye kuti alire. Ndipo ndicho tsopano opanda maphunziro monga abale anga pano ndi ophunzitsidwa bwino kwambiri ku izo zawo, koma ine ndimayenera kuti nditenge chilengedwe kuti ndifanizitse izo. Ndipo ndi inu pamenepo, ndi chimene chinachitika. Izo zinatengera kumenya kwenikweni kuti zifikitse ichi kwa iwo. Tsopano inu mutenge pang'ono mtundu wina wakugwedezeka. Mwina mwake simusowa kuti mumenye iye, koma kungomugwedeza iye pang'ono. Lingaliro kumene la iye kubadwa nthawi zina lidzachita izo. Mugwira iye, kumugwedeza iye. Iye akapanda kuyamba kupuma, menyeni iye pang'ono. Ndipo kenako iye amayatsamula mumalilime osadziwika kwa iye mwini. Ine ndikuganiza, koma iye muli monse, ndipo iye amapanga phokoso. Ndipo ine ndikuganiza ngati mwana abadwa mwabasi, wabadwa wakufa, wopanda phokoso, wopanda kugwedezeka, ameneyo ndi khanda lakufa. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo lero, kachitidwe ife chili ndi ana ambiri obadwa akufa kukulondola. Iwo akusowa kumenyedwa kwa uthenga. Inu mwaona, ndipo chotero kuti muwadzutse iwo, wabweretsa iwo kwa iwo yeni, kuchitira kuti Mulungu athe kuwuzira mpweya wa moyo mwa iwo. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti izo nzona kwambiri, ndi theology ya khambi, koma ndichoonadi muli monse. Chotero zindikirani, mukubadwa kwa mbewu, mbewu ya kaleyo ikuyenera kufa, yatsopanoyo isanabadwe. Chotero choncho imfa ndiyovuta nthawi iliyonse. Chotero iyo imakhala yopweteka, iyo imakhala yosimidwitsa. Kubadwa ndi chimodzimodzi, chifukwa iwe ukubweretsa moyo mdziko. Ndipo ndiko opweteka. Yesu ananena kuti mawu ake anali mbewu imene wofesa anapita kukaifesa. Tsopano ife tonse tikuzidziwa zimenezo. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiphunzitse izi monga phunziro la Sunday School, chifukwa ndi la Mulungu. Zindikirani ndiye mawu awa pokhala mbewu, koma kumbukirani mbewuyo imangobweretsa moyo watsopano pamene iyo ikufa. Ndi chifukwa chake izo zinalizo wavuta kwambiri kuti Afarisa amenewo amumvetse Ambuye wathu Yesu Khristu, chifukwa iwo anali pansi pa lamulo. Ndipo lamulo linali mawu a Mulungu mumaonekedwe a mbewu. Koma pamene mawu anadzasandulika thupi, ndipo kudzakhala osati lamulo koma chisomo. Tsopano chisomo ndi lamulo sizingakhalepo nthawi imodzi, chifukwa chisomo chimakhala pamwamba kwambiri pa lamulo. Lamulo silimakhalapo nkomwe muchithunzi. Ndipo chotero zinali zowavuta kwambiri Afarisi kuti afe ku lamulo lawo, kotero kuti chisomo chikhoze kubadwapo. Koma ilo likuyenera kupita. Malamulo awiri sangakhalepo nthawi imodzi. Sipangakhale lamulo lonena kuti inu mukhoza kudutsa pa magetsi awa, ndipo lina kuti inu mukhoza kudutsapo, lina lonena kuti inu mukhoza, lina kuti simungathe. iwo ilo lugenera kukhala lamulo limodzi pa nthawi. Mwina mwake nthawi ina inu munadutsapo chenjezo, dutsanipo. Koma nthawi ino ilo lafira. Imani, mukuona? Ndipo chotero sipangakhale malamulo awiri pa nthawi imodzi. Tsopano ife tikuzindikira kuti izo nthawi zonse lingaliro langa tsopano kwa inu. Zimatengera kupweteka, kutsinjika, kusautsika. Taonani momwe afarisa amenewo anafera kulamulo limenero. Kudzera muzowawa, kutsinjika, kusautsika. Koma izo zikuyenera kukhala. Tsopano ife tikupeza kuti mvula imene imabweretsa chipatso cha dziko lapansi. Iyo imabadwa, monga wandakatula anati, minda ya mabingu, mumlengalenga, mosaoneka bwino, molimba. Koma ngati tikanati tisakhale ndi mabingu, ndi mlengalenga, mosaoneka bwino, molimba, dontho laling'ono losungunuka la mvula limene lachotsedwa mnyanja, ndi kudzasungunuka kuchokera mu mchere, ilo silingabadwe. Zimatengera mphezi kuphulika kwa bingu, chinthu chosaoneka bwino, cholimba, choopsa, kuti chibweretse madontho ofewa amadzi. Zimatengera ululu kuti ubale kubadwa, zimatengera kufa. Ndipo pamene mitambo ikufa, mvula imabadwa, chifukwa mvula ndi gawo la mtambowo. Wina ayenera kuchokapo kuti winayo akhalepo. Tsopano ndipo abale anga apa ena iwo anali okhoza, iwo akanakhoza kukupatsani inu malamulo onse a zinthu zimenezo. Ine sindingathe. Tsopano tiyeni tigwere ku chinthu china kungotsimikizira pang'ono chabe. Ine ndikuganiza limodzi mwa maluwa okongola kwambiri, aliyense ali ndi malingaliro ake pa iwo. Koma ine ndikuganiza kuti duwa lokongola kwambiri limene ine ndinaliwonapo pafupi ndi uko kummawa, kakombo wathu wapadziwe. Ndi angati anayamba amuonapo kakombo wapadziwe? Oh, palibe china chonga iye kwa ine. Koma kodi munazindikirapo chimene kakombo wapadziwe ameneyo ameyenera kukhala? Ndikuganiza za chimene Yesu ananena. Lingalirani kakombo momwe amavutikira ndi kudzipota, komabe ine ndinena ndi inu kuti Solomoni mu ulemerero wake wonse sanavekedwe monga mmodzi wawa, pakuti ulemerero wa Solomoni ndi zovala zake zonse zinali zongo panga. Koma kakombo mukukongola kwake muli moyo umene umamupangitsa iye kukhala wokongola, osati zozipanga zopaka kuyika penti. Chimodzi-modzi monga akazi athu, sindikuganiza kuti inu mumayenera kukhala ndi zobiriwira zonsezi. Inu mukudziwa ndi nsidze za mmaso, inu mukudziwa kunja monga choncho ndizo dzikongoletsera zonsezo, kapena osati ine ndimasokoneza zinthu zimenezo zonse pa nkhope yanu kuti zikukongoletseni inu. Kukongola ndi momwe kukongola kumachitira. Ngati munga onjezere machitidwe 2-4 pang'ono, kumusakaniza zonse pamodzi, ndi Yohane 3:16 pang'ono, izo zidzaposa chilichonse chimene Max Factor anayeserapo kuchipanga. Mugona, mwamuna wanu adzakukondani inu kwambiri, wina aliyense adzatero, ndipo ndikutsimikiza kuti Mulungu adzatero. Kakombo iye anati, lingalirani iye momwe iye amakulira kuvutika, ameyenera kudzibweretsa yekha pamwamba. Kakombo wang'ono wapadziwe uyu, onani kumene iye anachokera, mdoti, ndowe, matope, madzi a matope, madzi akuda. Iye anakankhira njira yake kudutsa mu zonsezo, nyongolosi yaing'ono iyi ya moyo, kudzigwirira yekha ntchito kuchokera pansi pa dziwe kumene achule ndi zinthu zimakhalako, ndipo kenako nkudzibweretsa yekha kudutsa mu zonsezo. Koma pamene iye afika mukukhalapo kwa dzuwa, iye amabadwa. Mbewu yaing'onoyo imaphulika nkutsegukira ku moyo. Iyo singachite izo mpaka itadutsa mu njira yonseyo. Iyo ikuyenera kubwera kudutsa zimenezo. Izo ndi zimene zimamupanga iye, ndi chifukwa chakuti dzuwa lenileniro ndi limene likumukoka iye. Ndipo pamene iye afika mokwanira pamwamba pa madzi onse akuda ndi matope ndi zina zotero, ndiye iye amasangalala kwambiri. Iye amangopereka moyo wake momasuka. Ndipo ndi moyo wokongola pamene iye afika mukukhalapo kwa chimene chikumukoka iye. Ine ndikuganiza kuti uwu ndi mtundu wokongola wa moyo wa Chikhristu. Pamene china chake chikukukokani inu kuchoka mdziko mpaka tsiku lina inu mudzabadwa mukukhalapo kwa komwe mwa mzimu woyera. Ndi zokongola bwanji ngati muyesera kuti muchithandizire icho, muchipha icho, monga mwanabiye pamene iye akubadwa. Inu mukudziwa ngati inu munayamba mwazindikirapo mmodzi watating'onoto pamwamba pomwe pa mlomo wake waung'ono, kapena mbalame iliyonse imene imabadwa kuchokera kudzira. Icho chikuyenera, icho chikukhwima, chikhungwa cha dzira chakale ichi. Gawo lakale la mkati mwa mazira likuyenera kuvunda, ndipo iye akuyenera kutenga mlomo waung'ono uwu ndi kumakanda mbuyo ndi mtsogolo mpaka iye adaswa chikhungwacho. Ife timazitcha izo kusuzumira njira yake yotulukira kumusi ku Kentucky kumene ine ndimachokerako. Kusuzumira njira yake yotulukira, iwo sanapezepo njira yabwinoko. Mugona bwanji ndi njira yoperekedwa ndi Mulungu. Mukayesera kuti mumuthandizire iye, inu mudzamupha iye. Kugogomola chikhungwacho pa iye, iye afa. Mugona iye amayenera kuti avutikire kutsinjika akamatuluka. Umo ndi momwe Mkhristu akuyenera kuchitira. Si wina wake akungogwira dzanja lanu kukutengerani inu mkati. Inu mukuyenera kukhala pamenepo mpaka inu mutafa kuvunda ndi kubadira mu ufumu wa Mulungu. Ndiyo njira yoperekedwa ndi Mulungu. Inu simumalowa ndi bukhu kapena kugwira na chanza ndi kujowina kupopera mwamba kukokera pansi. Inu mumangoyenera kuchoka kuchikhungwa chakalecho. Zindikirani, palibe njira ina yabwinoko imene iwo anayamba ayipezapo. Iwo sanapeze njira ina yabwinoko yoti mwana azipeze zimene akufuna pambali pa njira ya Mulungu yochitira izo. Tsopano, pamene mwana wang'ono ameneyo abadwa, inu mukhoza kuyika beru pansi apa pambali pa kabedi kake kakang'ono, kumuuza mwana wanga wang'ono, ndine a wafiyoloje mnjirayi. Ine ndawerengapo mabukhu amomwe ndingalerere mwana. Ndipo ine ndikukuuza iwe, ndiwe mwana wa magono. Iwe unabadwira mnyumba ya magono ndi kholo la magono. Ukakhala ndi njala kapena ukufuna amayi kapena ine, uzingoyimba kaberu kakang'onoka. Izo sizingagwire ntchito nkomwe. Njira yokhayo yomwe iye angapezere chimene akufuna ndi kulilira icho. Imeneyo ndi njira ya Mulungu. Ndipo ndiyo njira imene timapezera zomwe tikuzifuna. Ndikulilira izo, kulira momveka osachira manyazi, kumati ndikumuchitira njala Mulungu. Zilibe kanthu kayandi madigoni azibusa kapena aliyense amene ali pafupi, fulani muli monse. Ajonzi akhala pamenepo zipanga kusiyana kotani. Linali mofula ndiyo njira yokhayo yopezera izo mpaka mutapeza thandizo. Iye anaphunzitsa zimenezo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Inu mukudziwa zaoweruza osalungama. Dontho la mame laling'ono sindikudziwa kapangidwe kake. Mwina make pangakhale sayansi pano ya ine ndingonena momwe ine ndikuganizira. Iro likhoza kukhala mtundu wina wa guru lopanikizikana la mlengalenga litabwera pamodzi mu usiku wa ndima. Ndipo iro limagwera pa dziko lapansi. Ndipo pamene iro litero, iro limabadwa mu usiku. Koma mmawa iro limakhala pamenepo litazizidwa ndi kumanjenjemera pa tsamba laling'ono la udzu kapena kupachikika pa chingwe cha zovala zanu. Koma mungolola kuti dzuwa liwale kamodzi, kodi munazindikirapo momwe limakhalira losangalala? Ilo limangonyezimira ndi kunjenjemera. Chifukwa chiyani? Ilo limadziwa kuti kuwala kwa dzuwa kulikokeranso ilo kumene linali pachiyambi. Ndipo chomwe chonso amatero mwamuna kapena mkazi aliyense amene wabadwa mwa mzimu wa Mulungu. Pamakhala china chake cha izo, pamene kuwala kufalikira pa ife kuti ife timakhala okondwa chifukwa ife timadziwa kuti ife likubwerera kumene ife tinachokerako kuchokera kuchifuwa cha Mulungu. Iro likhoza kunyezimira ndi chisangalalo pamene dzuwa lamenya iro ndithudi, podziwa kuti likupita kumene linachokerako. Zinthu zazing'ono zakhambi, koma ife likhoza kumapirira nazo. Koma tiyeni tipeze chinthu china. Ife tikudziwa mbewu yakale ili ikuyenera mbewu yatsopanoyo isanatuluke kuchokera mu mbewu yakaleyo, iyo imeyenera kuti ivunde mwamtheradi. Osati kufa kokha, koma kuvunda iyo itafa. Ife tikudziwa kuti izo nzona. Ndicho chinthu chomwecho mukubadwa kwatsopano. Sitimabwerera mbuyo, koma timapita patsogolo pamene wabadwa mwatsopano. Ndipo ndi chifukwa chake ndikuganiza lero ife tili ndi kochuluka, osati kochuluka kani, kubadwa kwatsopano kwenikweni. Ndi chifukwa chakuti mbewu ili mwina mwake idzamvera chisoni mawu kapena munthuyo. Koma iwo sakufuna kuvunda kuchoka kukachitidwe kakale kamene iwo analimo. Iwo safuna kuti atulukemo menemo. Iwo amafuna kuti azikhala mukachitidwe kachikale. Ndikudzinenera kubadwa kwatsopano kapena uthenga wa mbado. Ife tinazipeza zimenezo pansi pa Luther, Wesley, a Pentecoste ndi mibado ina yonse. Iwo akuyesetsabe kugwiritsitsa kukachitidwe kachikale ndi kumadzinenera izi. Koma mbado wakachitidwe kachikale ukuyenera kufa, kuvunda kuti pabwere watsopano. Iwo akufunabe kumamatira. Zindikirani, iwo amadziwa kuti kachitidwe kachikale kanafa, koma iwo samafuna kuti avunde muzimenezo. Tsopano kuvunda ndi pamene icho chathetsedwa kwenikweni, pamene akudzinenera kupangidwa kuti iwo ndi obadwa mwatsopano. Koma kudzinenera ndi chizindikiro chobadwa. Kuvunda kumabweretsa kubadwa kwatsopano. Tikuyenera kuvunda ku izo, monga ife tinachitira mu mibado yonse kudutsa wa achiwesire ndi ena onse. Koma chinthu chake ndi chakuti zitatha izo, kubadwa kwatsopano kumabadwa. Wesire kapena Luther anabwerapo ndi mawu amodzi: wolungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Chabwino, iye sakanatha kumamatiranso kukachitidwe kachikale. Iye ankayenera kuti atulukemo. Ndipo kenako pamene achikavini anaofikitsa mpingo wa Anglikani mu chikhalidwe choterocho pansi pa chiphunzitso cha chikavini, mpaka Mulungu anadzutsa chiphunzitso cha Arminia chimene anali John Wesley, kachitidwe kachikale kankayenera kufa kuti katsopano kabwerepo. Ndipo pamene mbado wa Wesley unatha ndi mibado yaing'ono yonse, kapena masamba amene anatulukira pa phesi kapena ngayaye munthawi ya Wesley, mwaona pamene Pentecoste inatulukira ndi kubwezeretsa kwa mphatso, iwo ankayenera kuti atuluke mu Baptist, Presbyteria, Pilgrim Holiness, Nazareni, mpingo wa Khristu wotchedwa ndi zonsezo. Iwo ankayenera kuti atuluke mu izo, kuvunda kuchoka kwa izo, kutavomereza kubadwa kwatsopano. Inu nthawi zonse mumatchedwa openga, koma izo zili monga mume Paulo ananenera pamene anavunda pa chimene iye ankadzinenera poyamba. Anati, munjira imene imatchedwa mpatuko, umo ndi momwe ndimamupembedzera Mulungu wa makolo athu. Munjira imene imatchedwa mpatuko, mugona, iye anali atavomereza moyo watsopano kuti chipangano chakale chinali chitabala chatsopano. Ndipo iye ankayenera kuvunda kuchoka kuchakale ndi kungochipanga icho mthunzi kuti akhale. Apo ndi pamene ife tili tsopano. Tsopano mupirire nane, koma limenelo ndi lingaliro langa. Mipingo yachita mwadongosolo kwambiri mpaka iwe sungathe kulowa muwina pokhapokha iwe uli wawinawo. Iwe uyenera kukhala ndi khadi la chiyanjano kapena mtundu wina wachokuzindikiritsa. Ndipo pokhulupirira izi, koma lokhalo limene ine ndili nalo pafupifupi lotsegula ndi amuna amalonda awa. Ndipo bola ngati iwo sali bungwe, ine ndikhoza kumapita ndi iwo. Koma ndipo nkuyamba kubweretsa uthenga umene ine ndikumvelera kuti uli pa mtima wanga kwa anthu. Koma zachitika mwadongosolo kwambiri. Ndipo ine ndimakukondani inu anthu achipentekoste. Ndipo pentekoste si bungwe muli monse. inu mumango dzichano kachomwecho.
Pentecoste
ndi chokuchitikira osati chipembedzo. Koma inu mukuona chinthu chake ndi chakuti zikumakhala zowavuta kwambiri amuna ambiri pamene iwo angana pa iwo ndi kukhulupirira iwo ndi kuona iwo ukuzindikiritsidwa chomwecho ndi Mulungu mu mawu komabe zikumakhala zovuta kwambiri kuti muvunde kuchoka kwa chinthu chimene mwakhalamo. Kodi ine ndikachita chiyani? Kodi ine ndikapeza kuti chakudya changa chiyani? Mulungu ndiye chakudya chanu. Mulungu ndiye chinthu choti inu mugwireko. Funani boyamba ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake. Ndizi siya izo zikhale pamenepo. Inu mukudziwa chimene ine ndikunena. Ife timauzidwa ndi aneneri ya Mulungu kuti tikuyenera kukhala ndi dziko lapansi latsopano, kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano. Ngati inu mukufuna lemba la zimenezo ndi chifungurutso 21. Ine ndikhoza kuwerenga ilo mobwereza kwa inu. Ndili nalo ilo apa. Yohane anati, ndinaona kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano. Pakuti kumwamba koyamba ndi dziko loyamba zinachoka. Izo zinali zitapita. Tsopano ngati titi tidzakhale ndi dziko lapansi latsopano, dziko lapansi lakale ndi dziko lapansi latsopano sizingakhalepo nthawi imodzi. Kapena dziko latsopano ndi dziko lakale sizingakhalepo nthawi imodzi. Sipangakhale maulamuliro awiri a dziko pamodzi nthawi imodzi. Tsopano kuti titenge dziko lapansi latsopano, lakale likuyenera kufa. Tsopano ngati lakale likuyenera kuti life, ndiye ilo likupereka ululu wakubala kwa latsopanolo. Tsopano ndiyeno ngati dokotala apita kuti akamupime wodwala amene anali muzowawa. Tsopano chimodzi cha zinthu zimene dokotala ameneyo angachite, chimene ine ndikuyankhula pamaso pa awiri kapena atatu, ine ndikudziwa madokotala azamankhwala abwino pano, madokotala achikhristu. Ndipo ine ndingakufunseni inu ichi. Chimodzi cha zinthu zoyamba chimene dokotala amachita akatha kumuyang'anira wodwalayo ndi kuwerengera ululu. Ululu wakubala. Iye amawerengera ululuwo momwe iwo wayandikirana pamodzi ndi kuchuluka kwa kuopsa kumene uliwonse umafikapo. Wina ndi wovuta kukhala nawo kuposa winawo. Wotsatira wovutabe umafika moyandikana pamodzi. Umo ndi momwe iye amafufuzira vutolo pogwiritsa ntchito ululu wakubala. Chabwino ngati dziko likuyenera kupereka njira kukubadwa kwa dziko latsopano, tiyeni tingofufuza ululu wakubala wina umene tili nawo pa dziko lapansi. Ndipo kenako tiona kuti ndi tsiku liti ndi momwe ilo latalikira mukuvutika kwake. Nkhondo yoyamba ya pa dziko inaonetsera ululu waukulu wakubala. Iyo inaonetsera umodzi wa ululu woyamba wakubala kwake. Chifukwa cha nthawi imeneyo kwa ilo, ife tinali titabweretsapo mabomba ndipo tinali ndi mfuti za makina ndi mpweya wa chiphe. Ndipo inu mukukumbukira mwina mwakambira inu simungathe. Ine ndinali mnyamata chabe wang'ono wapafupifupi zaka 80. Koma ine ndikukumbukira iwo akuyankhula za mpweya wa mpiru uwu ndi klorini ndi zina zotero momwe zikungooneka ngati ziyamba. Ndi iwo anati izo zidzatentha dziko lonse lapansi, zidzamupha aliyense. Chabwino izo zikhoza kukhala kusweka kwa zimenezo. Mphepo chabe zikungomba izo kudutsa pa dziko lapansi. Ndipo momwe aliyense ankachitira mantha pafupifupi ngati afa ndi chidale chikulu chimenecho cha mpweya wa chiphe, dziko lapansi linadutsamo linali ndi ululu wake wakubala woyamba. Ndipo ife likupeza tsopano ife tinali ndi nkhondo yachiwiri, nkhondo ya dziko lonse. Ndipo ululu wake unali waukulu kwambiri. Izo zimakhala zoopsa kwambiri nthawi zonse. Ululu wakubala wa dziko lapansi. Ilo linali pafupifupi kuti ligonje mu nthawi ya bomba la atomiki. Chifukwa ilo likanawononga mzinda wonsewo, zinali zazikulu kwambiri kuposa ululu wa nkhondo yoyamba ya pa dziko lonse, zakuwonongedwa kwa dziko lapansi. Tsopano ilo likudziwa kuti nthawi yake ya chiwombolo yayandikira. Ndi chifukwa chake ilo lili la manjenje kwambiri lokhumudwa monga ilo lili. Ndi chifukwa chakuti pali bomba la hydrogeni ndi mizinga ya mlengalenga imene ingaononge dziko lonse. Fuko lina ali kuchita mantha ndi linzake, zilibe kanthu momwe ilo lili lalingʼono. iwo ali ndi mizinga imeneyo imene iwo amati dzango imodzi ya iwo akhoza kuilondolera iyo pogwiritsa ntchito nyenyezi ndi kuiponya iyo paliponse mdziko limene iwo akulifuna. Russia, monga ine ndinamvera pangani tsiku lina akudzinenera kuti akhoza kuliononga dziko lino ndi kusunga maatomu kapena zinthu kuti zisaononge fuko lake. Ife sili kudziwa choti tichite ndi zimenezo. Aliyense akupanga zodzinenera zimenezi ndipo zili chomwecho. Sayansi ya anthu yalowa mu labotari yayikulu ya Mulungu mpaka iwo adzaononga okha. Mulungu amalola nthawi zonse, amalola nzeru idzaononge yokha. Mulungu samaononga chilichonse. Munthu amadzaononga yekha ndi nzeru monga iye anachitira pachiyambi, kutenga nzeru za Satana mʼmalo mwa mawu a Mulungu. Tsopano ilo likudziwa kuti likuyenera lipereke njira. Ilo silingakhoze kupirira zimenezo. Russia, ine ndikukhulupirira angaononge fuko lino ngati iye akuganiza kuti akhoza kulononga ilo ndipo kenako nkudzipulumutsa yekha. Lililonse la mafuko angʼono amenewo akhoza kuchita zimenezo, koma iwo akuchita mantha chifukwa iwo akudziwa kuti dzikoli silingathe kuyima mu njira yake pansi pa zochitika zoterezi. Chotero dziko likudziwa kuti ululu wakubala wake ndi waukulu kwambiri. Ilo likuyenera kupereka njira pakhala pali kubadwa kwatsopano, kubadwa kuli pafupi. Ndine wothokoza chifukwa cha izo ndatopanalo ili. Aliyense amadziwa kuti pano ndi malo a imfa ndi chisoni ndi mitundu yonse yachisokonezo ndi zina zotero. Ndine wokondwa kuti ilo likuyenera kupereka njira, ndipo ndine wokondwa kuti nthawi yayandikira monga Yohana anenera wakale, ngakhale chomwecho bwerani Ambuye Yesu. Tsopano ilo likuyenera kuvunda ndithudi monga ine ndanenera kuti libweretse kubadwa kwatsopano. Taonani chimene ilo lavundiramo. Zindikirani abale anga, ilo lavunda kwathunthu. Ndale zake ndimachitidwe ndi zovunda basi momwe zingakhalire. Palibe fupa labwino mwa ilo mumachitidwe ake a dziko. Ndale zake ndi ndale zake zachipembedzo ndi chilichonse chimenecho chili. Wina amati ndine wa Demokrati, ndine wa Republikani, ndine wa Methodisti, ndine wa Baptisti. Bwanji, chinthu chonsecho chavunda mpaka mkati. Pakuyenera kukhala china chaka choti chipereke njira, ilo silingathe kuyima. Ngati inu munamuyika George Washington kapena Abraham Lincoln muboma lilonse mu United States, ilo silingabwererebe. Ilo lapitirira chiwombolo. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chingalithandize ilo, ndicho kudza kwa Mlengi. Amen. Ilo limadziwa kuti likuyenera kupereka njira. Ilo lili mu ululu ndi kupsinjika. Lina silikudziwa choti lichite. Lina likuyang'ana mbali iyi ndipo lina mbali iyo ndi chilichonse. Lina likumuopa mzake. Lina likuyesetsa kuti lichite china chake chimene chidzaononge ili. Ili likuyesetsa kuti lidzitsutsana ndi ilo kuliononga linalo. Mpaka tsopano iwo ali ndi izo manja mwa anthu ochimwa amene akhoza kulononga dziko lonse mu maminiti asanu. Mukuona chotero ilo likudziwa kuti silingapirire izo. Anthu akudziwa kuti ilo silingapirire izo, ndipo dziko likudziwa kuti iwo atero. Izo zichitika pakuti Mulungu anati izo zinali. Nyemba yonse ndi dziko lapansi zidzayaka moto. Adzakhala kukonzanso kwa chinthu chonsecho, kotero kuti dziko latsopano likhoze kubadwa. Mulungu analoseratu zimenezo. Ilo lavunda mukachitire kake konse, ndipo ilo likuyenera kuti lichite zimenezo kuti livunde. Ndi chifukwa chaka ilo ine ndinati ilo ndilama njenje kwambiri, ndilofira pa nkhope, ndilokhumudwa ndi zivomezi konsekonse, ndichokwera ndichotsika pa gombe ndi mafunde amphamvu mu Alaska, ndipo akugwedeza mokwera ndi motsika pa gombe. Zivomezi ndi zinthu, ndipo anthu akulemba kodi ife tichokeko, kodi ife tichokeko. Mukuona iwo sakudziwa choti achite. Libeko malo otetezedwa, koma amodzi amenewo ndi Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Ndipo pali chinthu chimodzi chokha chimene chili malo otetezeka, ndipo ndicho iye. Onse kunja kwa amenewo adzaonongeka motsimikiza basi monga Mulungu ananena chomwecho. Tsopano tiyeni tiyang'ane pa bukhu la Dokotala ngati ilo lili mtundu uwu wachikhalidwe, ndipo tione ngati izi zikuyenera kuchitika pamene dziko lapansi latsopano liti lidzabadwe. Matei 24 mubukhu la Dokotala lomwe lili Baibulo, ndipo tiyeni tione zomwe zinaloseredwa.
zobaya nzidza khale zizindikiro zake. Tsopano ngati dokotala adziwa zizindikiro zakubadwa kwa mwana, ndipo nthawi yoti mwanayo abwere, yamakonzekeretsa chilichonse. Chifukwa yamadziwa kuti imeneyo ndi nthawi yoti mwanayo abadwe. Chifukwa zizindikiro zonse zimasonyeza madza kutuluka, magazi, ndipo tsopano nthawi yafika. Mwanayo abweretsedwe, ndipo ndi nthawi yoti mwanayo abadwe. Ndipo kotero ye amakonzekera chilichonse. Tsopano Yesu anatiuza ife ndende basi zomwe zikanati zidzachitike pa nthawi ino. Iye anatiuza ife mu Mateyu 24 kuti mpingo ona, ndipo mpingo winawo ukanadzakhala mpingo wachilengedwe, mpingo wauzimu ukanadzakhala woyandikana kwambiri limodzi otsanzira mpaka iwo ukanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Momwe izo zinakhalira masiku anowa, momwe iwo ankadyera, kumwa, kukwatira, kukwatiwa ndi makhalidwe oyipa onsewa amdziko amene tikuwaona lero. Baibulo buku la dokotala linati izo zikanadzachitika. Chotero pamene tizona izi zikuchitika, timadziwa kuti kubadwa kwayandikira. Izo zikuyenera kukhala. Inde bwana. Tsopano ife tikuyang'ana pa zimenezo monga fuko, osati monga fuko koma dziko. Tsopano Israeli mpingo, tiyeni tiyambire kumbuyo ndi iye maminiti pang'ono, ndipo tiyeni timutsatire iye kwa maminiti 10 otsatirawa mwina mwake. Israeli amakhala ndi ululu wakubala pansi pa neneli aliyense amene ankabwera pa dziko lapansi. Iye amakhala ndi ululu wakubala pa uthenga wake. Pakuti kodi iye ankachita chiyani? Neneliyo amakhala ndi mawu. Ndipo iye anali atafesa chivundi chochuluka, ndipo anapanga madongosolo ochuluka mu munthu wake mpaka mneneri uyu ankamugwedeza iye kuchoka pa maziko ake. Iwo ankadedwa ndi aliyense. Chotero choncho pamene Mulungu atumiza mneneri, mpingo pawokha unkapita mu ululu wakubala. Chifukwa mneneri mawu a Ambuye amadza kwa mneneri ndipo iye yekha. Ndiko kuti mawu amene anayankhulidwa kwa tsiku limenelo amaonetseredwa ndi mneneri wa mʼbado umenewo. Nthawi zonse zimakhala zikuchitika, ndipo mipingo iwo amamanga machitidwe ochuluka kwambiri kuzungulira mawu mpaka iye ankagwedeza iwo kuuchotsa pogwedezera pakepo pamene iye abwera. Iwo unkakhala ndi ululu wakubala. Chinali chiyani chimenecho? Kubwerera ku mawu, kubwerera ku moyo. Kachitidwe sikamakhala ndi moyo, ndi mawu a Mulungu okha amene amakhala ndi moyo. Kachitidwe kamene kamamangidwa mozungulira iwo, kumene kulibe moyo, ndi mawu amene amapereka moyo. Uthenga wake unkamugwedezera wotsalira kubwerera ku mawu. Gulu laling'ono limabwera ndi kudzakhulupirira. Nthawi ina mwina mwake mu nthawi ya Nowa pafupifupi anthu 8 okha, koma muli monse Mulungu ankagwedeza wotsalirayo, ndipo nkuwaononga ena onsewo amene ankayenera kusasulira kutali. Iwo ankachita izo monse kudutsa mibado mpaka potsiriza mpingo unapereka kwa iwo mwana wa mwamuna. Ndipo mwana wa mwamuna ameneyo anali mawu yoeni atasandulika thupi. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Iye anagonjetsa ngerekezi aliyense, mphamvu iliyonse pa dziko lapansi imene inabwera momutsutsa iye ndi mawu a Atate okha. Yeselo lililonse limene Satana anamupatsa iye anamudzudzula Satana, osati ndi zake mphamvu zake zomwe zimene iye anali nazo, koma ndi mawu a Mulungu. Walembedwa pakuti iye anali mawu. Pamene Satana anawuluka motsutsana ndi Eva, iye sanali mawu, kotero izo zinalephera. Pamene iye anawuluka motsutsana ndi Mose, izo zinachita chinthu chomwecho. Koma pamene iye anagunda mwana wa Mulungu, iye anali mavoti 10,000. Izo zinatothola ndenga zomasuka pa iye pamene iye anadzabwerera, ndipo anati kwalembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Pamenepo panali mwana wa mwamuna uja atasandulika thupi. Mawu amuyaya a Mulungu iye mwini akuonetsereda mthupi la nofu pano pa dziko lapansi kuti akawayimirire mawu. Umo ndimwe iye ankadziwira zomwe zinali mʼmitima mwawo. Umo ndimwe iye ankakhoza kupeza kumuza Filipo kumene iye anali yemwe iye anali iye ankatha kumuuza Simon Petro yemwe iye anali anamuuza mzimayi pachitsime chifukwa chiyani iye anali mawu kulondola Baibulo linanena mu Ahebri mutu afolo mawu a Mulungu ndi akuthwa amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa kwonse konse kudula molekanitsa mpaka mafuta afupa ndi ozindikira malingaliro ndi zokhumba za mtima bwanji ansembe achifarisi akhungu amenewo sankatha kuona kuti awo anali mawu akuonetseredwa pakuti iwo anali atakulungidwa mu unsembe ndi kachitidwe ndipo kachitidwe kachikale kankaenera kuti kapereke njira iwo anali mawu koma zomwe zinali zidalonjezedwa zinali zitakwaniritsidwa kotero ngati izo zakwaniritsidwa zikuyenera kuvunda ndi chikhungwa mbewu inkapitirira Mose sakanabweretsa uthenga wa Nowa ngakhalenso Yesu sakanabweretsa uthenga wa Nowa chifukwa iwo unali mbado wina ndipo mbewu yakaleyo inali yolondola koma iyo inatumikira cholinga chake ndipo inafa ndipo inapita kusintha kuchokera kuchakale kupita kuchatsopano mmene moyo unali chinali chimene chikawadetsa nkhawa anthu chimene chikuwadetsa nkhawa iwo lero ife sili kumanga khoma monga ife tikuyambira ndi uthenga wa Rusa mapita kumunsi mu mzere wowongoka kapena uthenga wa Chipentekoste kulondola ife tikukhota makona ife tikumanga nyumba mawu a Mulungu ndi pulani aliyense akhoza kumanga mzere wowongoka koma pamafunikira misiri kuti apitepo nayo zimatengera mphamvu ya Mulungu kuti chite zimenezo zimatengera wodzozedwayo kuchokera kumwamba kuti adzatumizidwe pansi kuti adzachite zimenezo izo zimatero mumbado uliwonse ndipo mumbado wa mneneri mawu a Ambuye amabwera kudzera mwa aneneri amenewo ndipo iwo amakhota makona amenewo ankapanga kusiyana kumeneko koma omangawo ankafuna kumanga khoma si khoma konse ndi nyumba nyumba ya Mulungu tsopano ife tikumverera ndipo tikudziwa kuti ichi ndi choonadi kuti machitidwewo amavunda mumbado uliwonse ndipo kalikonse kakachitidwe kawo kankayenera kuvunda ndi kufa mpaka iye anobweretsa mpingo umenewo njoka munyansi zovundazo panabwera mawu yoyeni mawu a Ambuye amadza kwa aneneri samabwera konse kwa ansembe iwo amabwera kwa aneneri ndipo zindikirani ndipo pamene iwo anatero potsiriza mawu amenewo palimodzi anadzabadwa umu muthupi la munthu chidzalo cha Mulungu muthupi chinadzakhazikika kwa iye iye anali mawu aneneri amakhala gawo la mawu mawu a mbado wawo ife lero ndife gawo la mawu amene timatsatira mawu koma iye anali chidzalo chonse cha mawu iye anali mawu iye anati pamene iwo ankamuyimba mlandu iye akudzipanga iye mwini wofanana ndi Mulungu chifukwa iye anali mwana wa Mulungu iwo anati kwa iye chabwino iwe ukudzipanga wekha Mulungu iye anati kodi izo sizinalembedwe malamulo anu kuti mumawatcha iwo amene mawu a Mulungu anabwera kwa iwo a Mulungu aneneri ndipo iwo anani ndiye inu munganditsutse bwanji ine pamene ine ndikuti ine ndi mwana wa Mulungu kumene chidzalo cha Mulungu mthupi chinakhala mwa mwana wa Mulungu iye anali maonetserero ya thunthu wa Mulungu chimenecho ndi chimene potsiriza ululu wakubala pansi pa aneneri amenewo bwanji iwo pokhala mawu iwo analozera ku chidzalo cha iwo eni chidzalo cha mawu ndipo kenako potsiriza machitidwewo anafa mpaka mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu taonani momwe izo zinaonetsedwera mwa Yakobo taonani momwe izo zinaonetsedwera mwa Yosefe ndendende wokondedwa ndi ake aba bambo ake wodedwa ndi mbale wake wopanda chifukwa iye anali wa uzimu amakhoza kulosera zinthu ndi kutanthauzira maloto iye sakanatha kudziletsa kukhala chimenecho iye anangobadwa chomwecho iye anakonzeleratu kuti adzakhale chimenecho koma ankadedwa ndi abale ake ndipo potsiriza anamugulitsa iye mtengo wa zidutsu asate za siliva pafupifupi zidutsu asate ndipo anakwezedwa mwamba anadzakhala pa dzanja la manja la farao penyani mu ndende yake Munali wopereka chikho ndi wophika mkati. Wina anatayika ndipo wina anapulumutsidwa. Yesu mundende yake pantanda wina anatayika wina anapulumutsidwa. Ndende. Ndipo kenako anakwezedwa miyamba ndipo anadzakhala pansi pa mpando wachifumu wa Mulungu. Ndipo pamene iye adzachokanso padzamveka phokoso limene liti lidzamveke. Pindani bondo. Ndipo lilime lililonse kuvomereza. Ndipo pamene Yosefe anachoka pa mpando wachifumu ndi kuyamba kuyenda, libenga linalira. Ndipo bondo lililonse linkayenera kugwada. Yosefe anali akubwera. Chotero tsiku lina libenga lalikulu la Mulungu lidzaomba, akufa ma Kristu adzauka, ndipo bondo lililonse lidzagwada, ndipo lilime lililonse lidzavomereza kwa mawu awa. Koma kodi iye akutsatira chiyani? Kodi iye akudzera chiyani kuno? Zindikirani, iye anabweretsa mawu athunthu awa amene anasandulika thupi pansi pa ululu wakubala wa aneneri amene anafuula. Iye akubwera. Tsopano, koma iye anali wopanda mneneri kwa zaka 400 molingana ndi mbiri yakale ndi lemba kuchokera kwa Malaki mpaka Yohane. Iwo ankangokhala ndi afioloje ansembe azibusa. Tsopano apa ife tikhoza kulingalira popanda zimenezo ndi mtundu wanji wachikhalidwe chovunda umene kachitidwe kake kakuyenera kuti analimo zaka 400 wopanda uthenga wolunjika wa pakuti atero Ambuye wochokera kwa Mulungu. Totero ansembe aneneri ndi ena otero anali atazilowetsa izo munyansi zoopsa. Iye anali atavunda. Kenako Yohane Eliya wolonjezedwa wa Malaki 3. Osati Malaki 4, Malaki 3. Chifukwa Yesu ananena chinthu chomwecho mu Mateyu mutu wa 11. Pamene diso la mphungu la Yohane linajambulidwa monga kukubirira momwe anaforokozera la pemba mibado yoyambirira, ndipo iye anati, pitani mukamufunse iye ngati iye ali ameneyo kapena tiyang'anire wina. Mugona, ndipo iye anati Yesu anawabweza ophunzira ake anawauza iwo kuti akhale pa msonkhanowo ndi kuona chimene chita chitike. Ndipo pitani mukamuonetse Yohane zinthu izi. Ndipo odala ndi iye amene sakhumudwa. Iye anatembenuka ndipo anayang'ana kwa ophunzira ake ndi anthu amene iye ankayankhula nawo. Iye anati, inu munapita kukaona chiyani pamene munapita kukamuona Yohane? Iye anati, kodi munapita kukaona mwamuna wovala zofewa? Ndipo iye anati, ine ndinena kwa inu, umenewo ndi mtundu umene umakhala mnyumba za mafumu. Iye anati, kodi inu munapita kukaona bango limene limagwedezeka ndi mphepo? Mwakuyankhula kwina, kanthu kakang'ono kalikonse kamene kamabwera, iye amagwedezeka nako. Ine ndikukuwuzani inu, ngati mungangobwera ndi kudzajoina gulu lathu, ife tikhoza kukupatsani malipiro abwinoko. Osati Yohane, ngati inu simungalalikire motsutsa ichi ndi icho chabwino, mutha kujoina magulu athu. Osati Yohane anati, ndiye inu munapita kukaona chiyani, mneneri? Ndipo ndinena ndi inu woposa mneneri, pakuti ngati inu mungathe kulandira izo, uyu ndi iye amene ananenedwa ndi mneneri kuti ndidzatuma mthenga wanga patsogolo pa nkhope yanga kuti akakonze njira. Ameneyo ndi Malaki 3:1, osati Malaki 4 komwe. Izo ndizosiyana, chifukwa Eliya ameneyo akadzabwera, dziko likuyenera kuti lidzaotchedwa nthawi yomweyo, ndipo olungama adzayenda pa maphulusa a oyipa. Tsopano zindikirani, uthenga wake sunawakondoweze iwo mochuluka kuchokera kutulo tawo tachipembedzo. Iwo anangoti, kuli munthu wopenga kumusi uko kumudutsa iye wosakhalitsa. Akudzitcha yekha wopenga, iye akuyesera kumawamiza anthu kumusi uko madzi. Mukuona bwanji palibe chilichonse kwa mwamuna wokalamba ameneyo. Bwanji iye sanavale ngakhale mtundu wa zovala zoyenera. Iye wavala chikopa changosa chitakulungidwa momuzungulira iye chabwino. Iye ndi wosauka ngati nkhukutembo ya Yobu. Bwanji ndi seminari iti imene iye anachokerako, khadi la chanjano chanji. Ife sitigwirizana naye nkomwe mu misonkhano yake. Ife tidzangomulola iye kuti akhale pansi pamenepo ndi kudzipha ndi njala. Mukuona dziko silinasinthe kwambiri komanso machitidwe. Koma tidzangomusiya iye akhale pansi pamenepo. Iye alibe chilichonse. Mukudziwa chifukwa chimene iye sanatero, kumbukirani, Abambo wake anali ansembe. Koma chifukwa chiyani iye sanatsatire mzere wa abambo wake, chimene chinali mwambo wake kuti ana achite masiku amenewo. Chifukwa iye anali ndi china chake, uthengo waukulu kwambiri. Iye anali woti adzamuonetsera Mesiya. Pakuti mzimu woyera unali utanena chomwecho, wotsalira wang'ono uja yemwe anali atabweretsedwanso ndi uthenga wa Gabrieli kumusi uko, ankadziwa kuti izo zikanadzakhala chomwecho. Chotero ife timawuzidwa kuti pafupifupi usinku wa zaka 9 iye adapita ku chipululu. Adataya abambo ake ndi amayi kuti iye anapita mchipululu. Chifukwa iye ankayenera kuti azikamva ndendende, chifukwa mu nyumba yopambana ya theology kumeneko iwo akanati, tsopano ine ndikudziwa kuti iwe ukuyenera kukhala amene udzamulengeze Mesiya. Yesaya anati iwe ukubwera, chotero iwe udzakhala liwu limenelo. Tsopano kodi iwe sukuganiza kuti mbale Jones pano akungokwanirana nazo zimenezo ndendende basi? Ndipo iye adzanyengereredwa mophweka. Koma iye sanaphunzira kalikonse ka machitidwe awo. Mtenga wake wanali wofunikira kwambiri, iye anapita mchipululu kuti akakhale. Zindikirani, uthenga wake sunali ngati wa theology, iye ankagwiritsa ntchito zoyimira. Iye anati, oh, inu mbado wa njoka, wathula zibusa amenewo njoka. Ichi chimodzi mwa zinthu zoyipa zimene iye anazipeza mchipululu, chimodzi mwa zinthu zozembera chinali njoka. Ndipo iye anaganiza, uko ndikufananizira kopambana kumene ine ndikukudziwa. Iye anati, inu mbado wa njoka, ndani wakuchenjezani inu kuti muthawe mkwiyo uli mkudza? Musayambe kunena kuti ndife aichi ndicho, pakuti Mulungu ndi wokhoza pa miyala iyi kukutsana kwa Abrahamu. Miyala iyi chimene iye anachipeza mchipululu ndi mphepete mwa mtsinje, komanso nkhwangwa imene iye ankagwiritsa ntchito mchipululu, yayitidwa pa muzu wa mtengo imene iye anayiona mchipululu. Mtengo uliwonse umene sumabala chipatso chabwino, iye amadziwa kumene ankatenga nkhuni zake. Mwaona, umadulidwa ndi kuponyedwa pa moto kupanga nkhuni kuchokera mwa iwo. Mukuona, uthenga wake sunali wa mbusa nkomwe, iwo unali wa chilengedwe mchipululu. Koma iye anali ndi uthenga woti aulengeze, ndipo anali ndi chikhulupiriro mu uthenga wake, kunena kuti Mesiya ameneyo wayandikira kwambiri kubwera, mpaka iye ali pomwe pano pakati panu tsopano. Ine ndinena ndi inu, alipo mmodzi wayima pakati panu amene inu simukumudziwa, amene sabato zake sindili woyenera kuzinyamula. Iye adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto. Kodi iye ndi ndani Yohane? Ine sindikudziwa. Koma tsiku lina kunabwera mnyamata akuyenda kupita ku mtsinje mwamuna wooneka mwamba. Basi mwa Yohane Mʼbatizi wakale anali atayima pamenepo mneneri wokalamba wodala, ndipo iye anayangʼana ku tsinja la Yorodani. Iye anati, taonani, apo pali mwana wankhosa wa Mulungu amene akuchotsa tchimo la dziko lapansi. Iwe ukumudziwa bwanji iye Yohane? Iye mchipululu amene anandiwuza ine kuti ndipite kukabatiza m'madzi anati, pa amene iwe udzaona mzimu kutsikirapo, iye ndi mmodzi amene ati azidzabatiza ndi mzimu woyera. Uthenga wake sukanabwera kuchokera kukayimidwe ka zaukulungu kapena kachikhulupiriro kena kopangidwa ndi munthu. Iwo unkayenera kubwera morunchika kuchokera kwa Mulungu. Pakuti uthenga wake sunawagwedeze iwo mochuluka kwambiri, iwo ankaganiza, oh, iye anati iye anachiona icho. Ine ndikukayikira izo kwambiri, ine sindinaone kalikonse. Ine ndinayang'ana, oh my, ine sindinaone kalikonse za izo. Ansembe ndiwo anatero. Koma iye anaona icho, ndipo ife tikudziwa tsopano iye anaona icho ndithudi. Iye anatero, koma inu mukuzindikira chimene icho chinali nacho? Icho sikinawakondoweza iwo wachotsa kulotawo, iwo anapitirirabe kudula mutu wake chimodzimodzi basi. Koma izo sizinawakondoweza iwo konse. Koma izo zinawatenga otsalirawo, iwo amene anali nawo moyo mwa iwo, gulu lalingʼono lija, Ana ndi Simeoni ndi ochepa iwo amene ankayembekezera onse kudza kwa Ambuye. Ndipo Ana ali mukachisi wa khungu, mneneri wamkazi amene ankawatumikira Ambuye mwamapemphero. Ndipo kenako tsiku lina pamene iye anali mu mzimu, ndipo Simeoni ananenera ndipo anati, mwamuna wokalamba, iye anati, mzimu woyera ine unandiwuza kuti sindidzaona imfa mpaka nditaona Khristu wa Ambuye. Bwanji ena ansembe inu mukudziwa anati, munthu wachikulire wosauka ye wangopenga pang'ono. Inu mukudziwa bwanji, iye ali phazi limodzi mʼmanda tsopano ndipo linalo likuterereka. Bwanji ingomusi ya niyeye ka, iye wakarari mamuna wokala amba wole megezeka, koma iye alingati. Koma inu mugona, kodi ya analindichi yani, izo zina ululidwa kwa iye mwanzimu oyera. Dijo chintu chomwecho, chimene cha ululidwa kwa antu inu madzilo anu. Zimu oyera, wakubere tani inu pano, patifuka China. China, zimu oyera. Tanga na niban sebe awa, ndia zibusa apa, wachongela Methodist, Baptist, Katolika ndi onse. Iwo, hana suntidwa, ndi mzimu oyera. Ola, lilipano, chodero mzimu oyera, unasuntida ba iwo, hibo iwo, akala, akufunafuna iwo, hakuchitila njala. Kenako, basi, mua, sigulina, ilumukudziwa, nalibe televizioni, chitugoza mbuye, chifukwa, chatsiguli menero. Chotero, iwo, iwa narigumusi, kumabira yudea, unari mwana anabadwa nyenyezi inaonekera ndizina zotero komada ata masiku eiti amayiwa anamubweretsa mwana wangonoyo atakulungidwa mu nsalu ya pagoli ndi nsalu ya pagoli ine ndinene ndinati inzo zinali iwo analibe kanthu koti avale kanali a kasanza kakang'ono kochokera pagoli la ng'ombe ine ndinawuzidwa iyo inali nsalu yake ya pagoli apa pakubera Yosefe ndi iwo akubera umo ndi mwana wangono uyu ine ndingalingalire amayi yanae majapatari ndiana wangono ali ndizoluka ndichiri chonse anati yanga nani pamenepo mugona mugona ndi uyo apo mugona iye anati ndi pakati pamamuna ameneyo apa akubera kuti mutalikirane ndi iye khalani kutali iwa akuganizabe chinthu chomwecho koma Maria ali ndi mwana ameneyo manja make izo sizinapange kusiyana kulikonse chimene iwo ankaganiza iye ankadziwa kuti ameneyo anali mwana wa ndani ndimomwemonso wokhulupirira aliyense amene amavomereza mawu a Mulungu mu mtima mwawo sindikusamala chimene kachitireko kakunena inu mukudziwa chimene iwo ali ndi lonjeza la Mulungu iwo anawululidwa kwa inu ndi mzimu woyera pamene inu munaphimbidwa ndi mphamvu yake inu mukudziwa kumene iwo ali palibe munthu ali ndi ufulu olalikira uthenga mpaka iye atakomana ndi Mulungu kuseri kwa chipululu muchitsamba choyaka chimenecho kumene kulibe kachitidwe kachipembedzo dziko kangakhoze kuwafotokozera iwo mophotolera kwa inu inu munali kumeneko izo zinachitika kwa inu sindikusamala zimakachitidwe kakunena inu ndi mboni ya izo haleluya ine ndikumvelera ngati munthu wachikuda wokalamba amene ine ndinkamukamba ndilibe malo pano tsopano mukuona ine ndikumvelera mwachipembedzo kwambiri pa nthawi ino pamene ine ndikuganiza ndipo izo nzoona Mulungu iye mwini wowululidwa kwa inu Simeoni anali ndi lonjezo atakhala mowerengera mwake mawu amenewo o ine ndikuganiza pakhoza kukhala kuti panali ana ma 100 yangapo amene ankabweretsedwa mawu uliwonse pafupifupi ayuda mamiliyoni awiri nditheka mdziko ndipo anawa amabwera amenemo ndipo ambiri amabadwa masiku eiti aliwonse amayi ankayenera kubwera kudzabereka nsembe yachiyeretso ndipo tsopano apa pakubwera Simeoni atakhala pamenepo ino mukudziwa mwina mwake akuwerenga mpukutu wa Yesaya ine sindikudziwa koma zonse mwaka modzi tsopano ngati mzimu oyera wakupangirani inu lonjezo mzimu oyera ukuyenera kusunga lonjezo limenero ngati iwo ulidi Mulungu iye ngati iye ngati munthu abwera ndikuzanena chinthu china chake Mulungu osachikira kumbuyo icho icho siremba yamba ndikuyamba chiwaleni chimenecho ndipo ngati iye anena kuti zili choncho ndipo Mulungu osachikira kumbuyo icho icho chikadali chola kuikabe chifukwa Mulungu amatanthauzira uthenga wake iye ndi wodzitanthauzira yekha chimene iye amanena chimadzachitika kena kwa Mulungu anati mumvereni iye pakuti icho ndi choonadi izo ndi kuganiza kwa wamba chabe ngati iye anena kuti izo zichitika ndipo izo nkuchitika izo zikunena izo izo zikuyenera kukhala nthawi iliyonse ndendende choonadi chifukwa Mulungu samanena mabodza ndipo chotero ndiye apa pali Simeoni wakhala pamenepo akulolera kuzunzidwa iye anali wotsalira iye anali atamumva Yohane ndi wotsalira wang'ono wa tsiku limenelo ndipo apa iye anali atakhala pamenepo akumvetsera pa mpukutu uwu akudziwa ine ndikutanthauza akudziwa kuti Yohane anali akubwera chifukwa iye iye anali gawo la wotsalira mawu anawululidwa kwa iye ndipo zonse mwaka modzi pamene mwana ameneyo anabwera mukachisi ndiye inali ntchito ya mzimu oyera kuwulula kuti iye anali mmenemo chotero iye mosunthidwa ndi mzimu anatuluka kuchokera mchipinda chaching'ono chowerengeracho anatsika kumene kudutsa muholoyo anagunda nzere uwo wakazi akubwera mmusi motsatira mzere umenewo wakazi mpaka iye anakafika pamene mwana wang'ono uyu anali. Iwo onse anakhala kutali naye, anamuyangata mwanayo mikono mwake anati, "Ambuye, mulole wantchito wanu apite mu mtendere, pakuti maso anga aona chipulumutso chanu." Ndipo pa nthawi imeneyo modzi wina wa osankhidwa ang'ono mu tsiku limenero anali Ana, mneneri wamkazi. Iye anali atakhala pamenepo wakhungu pakona, anadzuka wakhungu. Apa iye akubwera motsogozedwa ndi mzimu pakati pa akazi onse ndi anthu akukhamukira mkati ndi kunja kwa kachisi, mpaka iye anabwera molunjika kumene Khristu mwanayo anali. Ngati mzimu oyera ukanakhoza kumutsogolera mkazi wakhungu kwa iye, nanga bwanji kula chipentekoste limene mukuyenera kukhala ndi kupenya kwanu? Ine silipita patsogolo kenanso, inu mukudziwa kuyambira pamenepo. Zindikirani, oh mai, mwe kuti mpingo umenewo ukuyenera kuti unali muchisokonezo choopsa kachiwiri. Iwo ndithudi ukuyenera kuti unali mu tsiku limenelo, koma izo zinagwedeza otsalira pang'ono monga ine ndinanenera. Tsopano tiyeni tikhale oona mtima. Ngati ife tikuona mpingo umenewo uli muchikhalidwe chimenecho lero, kodi ife sitinafike pa nthawi imeneyo panonso? Tsopano tangoyang'anani pa zinthu za lonjezo za Baibulo zomwe zikanadzakhala zikuchitika mu mpingo pa nthawi ino. Ife tikuona zomwe zikuchitika mdziko, ndipo tikuona kuti ilo lili kumapeto ake. Tsopano tiyeni tiyang'ane mu mpingo. Iwo mpingo unali ndi ululu wakubala pansi pa Luther. Tsopano ife tikudziwa kuti pali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, ndi atumiki asanu ndi awiri a mibado ya mpingo imeneyo malingana ndi chivumbulutso. Tsopano pamene Luther ankayenera kuti abwere, izo ndithudi zinaponyera mpingo mu ululu wakubala, koma izo zinamubweretsapo Luther uko mkulondola. Zitachitika zimenezo, iwo analowa muvuto kachiwiri, kotero iwo unabweretsapo Wesley uko mkulondola. Unabweranso kachiwiri, ndipo iwo unabweretsapo Pentekoste. Aliyense wa iwo atumiki ambado wawo ankagwereza kubwerera kumawu, utenga wa ambado wawo, utenga wamolingana ndi Baibulo. Ine ndilinalo likubwera buku pa izo, ndemanga ya mitu folo yoyambirira ya chivumbulutso. Mudzawerenge ilo mwansanga pamene ife tidzalisindikiza ilo. Ndipo izo zikutsimikizira mopanda mthunzi wakukayikira chimene uthenga wa Luther unali kulungamitsidwa, chimene kuyeretsedwa kuli kachitidwe kotsatira mukubadwa kwa chilengedwe. Ndipo kenako panadzabwera achipentekoste ndendende. Tsopano zindikirani, mbado uliwonse unkagwereza mpingo ndi kuupatsa iwo ululu wakubala, koma kodi iwo ankachita chiyani? Utabwera ululu wakubala malo mopitirira ndi mawu, iwo anapeza gulu la amuna pamodzi monga momwe anachitira oyamba. Ndizo ndendende kuti angochitika kugwedezeka kwa atumwi. Ndiye ife tikupeza iwo ukuchokanso, ndiye ife tikupeza motsatira panadza ambiri ayenawo agabasi ndi ambiri awokonzanso akulu mbuyo pachiyambi. Mbado uliwonse unali utachita pamene inu mukuwerenga Prinsia Council, Nisia Fathers ndi zonse mbuyo, inu muzipeza izo zonse menemo. Mbado uliwonse unkagwedezeka nthawi iliyonse mtumiki akabwera ndi pakuti atero Ambuye. Tsopano iwo uli mu stage yoyipitsitsa imene molingana ndi lemba imene iwo sunayambe wakhalapo. Ife tili mu mbado wa mpingo wa Laodikaya, mbado wa mpingo olemera umene sukudziwa izo. Munalibe paliponse mu Baibulo pamene Khristu anayikidwapo kunja kwa mpingo, koma mbado wa Laodikaya iwo uli mu mbado woyipa kwambiri. Iwo ndi wovunda kwambiri umene unakhalapo, anati, "Ine ndakhala ngati mfumukazi osasowa kanthu." Ndipo simukudziwa kuti ndinu amaliseche omvetsa chisoni akhungu osauka ndipo osadziwa izo. Inde bwana anati, "Ndikulangizani inu, bwerani mudzagule mankhwala maso kwa ine kuti nditsegule maso anu." Ndipo izo zidza, izo ndithudi mankhwala maso a Mulungu ndithudi adzabweretsa kuwala kwa mpingo ngati iwo ukufuna kutsegula maso ake kuchimene Mulungu wanena. Zindikirani mwansanga tsopano, tsopano iwo uli mu stage imeneyo kupyora mthunzi wakukayika. Ife tili mu mbado wa mpingo wa Laodikaya. Tsopano mtumiki wake walonjezedwa mu Malaki mutu wa folo, iye analonjeza kuti adzachita zimenezo. Ndipo uthenga ndiwoti wabweretsenso mawu, kuwabwezeretsa anthu kumawu. Kubadwa kukuyenera kuti kudzakhalepo, iwo ukuyenera kubadwa Nakubado katsopano kuchokera molingana ndi Malaki folo mudziko la mpingo lero pali machitidwe awiri amene akugira ntchito tsopano mvetserani mwatcheru kwenikweni tsopano ndikufuna kuona ngati muti munene ameni pa izi pali machitidwe awiri amene akugira ntchito mudziko la mpingo lero ine ndizichotsa izi pa phewa langa ndipo kenako ndithana nazo ife donse tikudziwa kuti amenewo ndi mawu a Mulungu ndi kachitidwe kachipembedzo pali machitidwe awiri amene akugwira ntchito monga momwe iwo analili Yakobo ndi Esau wina akufuna mzimu wina akufuna thupi ndipo icho ndi chiyani Esau ndi Yakobo ankamenyana mimba mwa amayi ngakhale mpaka pamene iwo ankabadwa ndi chomwe chonso zipembedzo ndi mawu zikumenyana wina akutsutsana ndi mzake iwo akhala ali kuyambira pamene Rutha anabweretsa kukonza nsoko yamba ine ndikukhulupirira kuti izo ndizophweka kuti mukhoza kuzimvetsa mukuona amuna awa ngati iwo atenga ichi ndi kutuluka ndi iwo iwo akhoza kukapanga zomveka kwa iwo mwaona kuti wafikitse iwo pamalo amene inu mungathe ine ndikungofuna kuyika mbewu iyi kenako ndikuyembekeza iwo ayipanga iyo kubwera kumoyo zindikirani mukuona zakhala zili chomwecho nthawi zonse ndi chifukwa chake iye ali ndi ululu wakubala chifukwa muli ndewu mwa iye apo pali Esau munthu wa mdziko basi wachipembedzo kwambiri ndipo iye ali bwino munthu wabwino oyera wakhalidwe monga momwe ine ndikudziwira koma iye sakudziwa kalikonse za ufulu wakubadwa umenewo iye anabadwa mwa njira imeneyo iye anaumbidwa mwa njira imeneyo ndipo Yakobo ine sindikusamala chimene iye ali iye akufuna ufulu wakubadwa umenewo iye ndi wauzimu ndipo awira amenewo lero ali mʼmimba mwa mpingo pali kachitidwe kakakulu kakuyesera kuti kapangidwe kotchedwa World Council of Churches ndipo kuchokera mʼmimba ya mpingo mukubwera ana awiri inu mungosunga mawu anga dziko lili mawu akuyenera kubala mpingo wamkwatibwi wa mawu mpingo ukuyenera kuwomboledwa kuchokera mwa iye mkwatibwi wa Khristu iwo amene anagona mu mibado yonse adzapanga mkwatibwi ameneyo amene anatulukira pa mawu kuti iwo atulukire monga kuchokera ku mapazi mpaka kumutu kwanu iye amakhala amakula ndi zochuluka zimene inu mukuyenera kukhala nazo ndi zina zotero pamene thupi likukula momwemonso thupi la Khristu limakula ndipo kenako potsiriza mutu udzabwera kwa iwo mutu wa iwo udzatero tsopano ngati ife tingazindikire chifukwa ilo lonse lalumikizana ndi mutu mutu umachita kutembenukako kukoka koma machitidwe awa sadzakula kuchokera kwa iwo chifukwa iwo ndikachitidwe ndipo iko sikangakhoze kubala chisoso sitingathe kubala mulu wa tirigu koma zonse ziwiri zili munda omwewo kuthiriridwa ndi madzi omwewo ndi kuwala kwa dzuwa komweko chimodzi ndi mawu chimodzi si mawu ndipo awira amenewo akumenyana iwo akhala akumenyana kuyambira pakukonza nsoko yamba ndipo iwo akumenyanabe tsopano ine sindikuyenera kupita patsogolo pa izo ine nditero ndithudi inu mukudziwa chimene ine ndikunena inde bwana ndi ife pamenepo ndi zimenezotu kachitidwe kodi inu muli mukachitidwe kotani tangolingalirani tsopano ngati inu mukanakhala mbuyo masiku enawo pansi pakugwedeza kwa aneneri a Mulungu ndi mawu amene ankabwera ndi mbali iti imene inu mukanafuna kuti mukhale kumbuyo uko chawino inu muli ndi kusankha komweko lero iye akukonzekera kuti abweretse mawu angwiro kumbuyo uko ndipo mawu akubwerera mkwatibwi wa mawu monga ankazi ndi gawo la mwamuna anatengedwa kuchokera kwa iye kotero mpingo udzayenera kukhala mpingo okhala mu mawu mawu aliwonse a baibulo osali kachitidwe mbalume kapena popanda chowonjezera kwa iwo iwo akuyenera adzakhale mu mawu osayipitsidwa angwiro aunamwali kulondola ndipo mmasiku akuwala kwa Rutha pamene mpingo unatseka mphamvu ya Rutha iwo unadutsa mu ululu koma iye anabwera wolungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro ndipo uwu singonero tsopano ife tikupeza kuti pansi pa masiku wa John Wesley iwo unapereka ululu kachiwiri koma panali apo panali Wesley Yesu amene anabadwa koma kodi iye anachita chiyani anabwereranso monga amayi anachitira kenapo pansi pa masiku a Chipentekoste abambo anu ndi amayi anatuluka mu chinthu chimenecho ndipo anachita icho iwo anapita pa nsewu amayi anu asanavale mastokeni akumenya chitini chakale ndipo akuyankhula za ubatizo wa mzimu oyera ndi kilela ina yachikale iwo ankakhala kunja uko pa misewu ya magalimoto ankakhala usiku wonse mu ndende ndipo ndife okhuthala kwambiri ndipo tinabwereranso mu bungwe ndipo tinadzipangira tokha matope omwe iwo anawakokera ana awo mkati amene iwo anatulukamo iwo akanatembenuka m'manda awo iwo angachite manyazi ndi inu ine ndikudziwa kuti izo ndi zolimba koma ndi choonadi inu mukuti ine ndimaganiza kuti inu mumawakonda anthu ngati chikondi sichikonza ndiye mungaonetsere bwanji chikondi chikondi chimakonza ndipo chimalikonda dziko ndine wachangu ndi mpingo wa mulungu ndipo kuona machitidwe awa amene akuwamangirira iwo pansi pa mbalume iwo akuvunda ndipo mulungu akulengeza mawu ake kuti ndi choonadi ndipo iwo akugwiritsabe kwa iwo amen uko nkulondola inu mukudziwa izo ndizoona mbale mlongo icho ndi ichi basi imeneyo ndi njira yophweka yoonenera iwo uko sikulongosola kwa chigiriki ndi zinthu koma ndikulongosola ndi kusonyeza nzeru wamba ndithudi inu mukhoza kuamvetsa iwo two ndi folo mukuona tsopano ife tikudziwa kuti iwo ndi olondola tsopano mawu akuyenera kubalankhwa tibwi koma kachitidwe kachikale kakuyenera kusunga mtundu wake iko kakuyenera kubala Esau amene anagulitsa ufulu wa kubadwa wake apa izo zikubwera ndikuzimverera izo ine ndikudalira kuti simukuganiza kuti ndine wamisala chabwino ngati ine ndiri ndisiyeni ine ndekha ine ndikumverera bwino chomwechi ine ndili bwino mwanjira iyi kuposa momwe ndinalili njira inayo ine ndikhoza kukhala wopenga kwa dziko ine ndikudziwa kumene ndili ndikudziwa pamene ine ndayima penyani iko kadzabala mwana wakufa kachitidwe kachipembedzo kamene kati kadzabweretsa zipembedzo zonse pamodzi kuti kadzabala Esau amene amamuda Yakobo amen ine ndikuyembekeza inu mukuziona zimenezo chobada chitafa chipembedzo chakufa onse aiwo akupita limodzi okhulupirira mawu gonjerani kuthenga wanga ndimvereni ine osati uthenga wanga koma uthenga wake umene iye akulengeza molimba kuti ndi choonadi inu muyenera kusankha kuchokera kwina kwake inu simungakhale chete pambuyo pa izi inu mukuyenera kupanga chisankho chanu mukukumbukira tsiku lina ku Westward Hall uko mawu amenewo pakadzutsa uja momwe ambuye anandilola ine kuti ndikuonetseni inu tirigu ameneyo momwe iye wakulira kudutsa Rutha kudutsa Wesley ndingayaye ndi zina zotero ndi mphukira zazing'ono pingoli wonse umayimiridwa mu phesi la chimanga kenako ndinapita mpaka mu tirigu uja monga izo zinali ndipo apo panali mankhuso ang'ono amenewo ankaoneka chimodzimodzi basi monga njere yeniyeni ya tirigu pamene ni mupita kunja ndikukaona ngati inu simukudziwa tirigu wanu inu munganene kuti muli ndi tirigu pamenepo koma ndi mankhusu chabe kenako inu mukatsegula mankhusu amenewo mulibe tirigu mmenemo mkomwe mbuyo pali mphukira yaing'ono ya moyo imene ikubwera inu mutenge galasi ndipo muyang'ane pa iyo ndipo pamene pentekoste anatulukira koyamba inali pafupi kwambiri Yesu anati mu Mateyu 24:24 izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka kodi icho chinali choti chichita chiyani chothandizira kwa njere kulondola uko tsopano ngayaye tayang'anani apa tsamba simaoneka ngati njere imene inalowa komanso ngayaye koma iyo ndiyofanana pang'ono ndi imeneyo ndipo mankhusu amakhala ngati iyo mochuluka komabe iwo sitirigu ndi chonyamulira tirigu kodi inu simukuona momwe mauthenga amenewo abwerera ndi ululu wakubala koma moyo unachoka pamenepo kupita kuuthenga wotsatira moyo unatuluka kumene mwaluza kukalowa mu uthenga wa Wesley kuchoka mu uthenga wa Wesley kupita mu uthenga wa Chipentekoste tsopano ndi nthawi kachiwiri kuti uchoke mu mankhusu vuto ndi chiyani pali chilengedwe maonekedwe aliwonse chikulengeza kuti icho ndi choonadi tsopano mukuona chifukwa chimene inu mukuganiza kuti ndine wopenga mwina mwaka ine ndili monga ine ndinanenera koma pali china chake mwa ine ine sindingathe kuchiletsa icho ine sindinayike icho pamenepo icho sikinabwere mwakusankha kwanga komwe ndi mulungu ndipo iye anachitsimikizira icho kuti atsimikizire kuti icho ndi choonadi kuchipanga icho kukhala choonadi chokwadi. Wese ni nonganga likuti ine ndili chili chonse chomutsu kaluta ndiwesere achi Pentecoste kapena Baptist kapena aliyenseyo palibe chotsutsa aliyense. Kachitidwe ko ndikamene ine ndikutsutsana nako chifukwa mawu amatsutsana nako. Wese ndi anthuwo. Kayang'anani pansembe awa ndi azimusa khalabano lero. Iwo sangana khalabano ngatiwo akanamvetsera kwa kachitidwe ko. Koma iwo anali ndikulimba mtima kwa wamba. Kwa mau wa Mulungu kutabirukeko ndikwala ndira iwo. Haleluya! Amatanthauza Mulungu wathu alemekezeke. Izo sizikubwerekani inu zimatanthauza zikhale chomwecho. Ine ndikukhulupirira icho. Ine ndikukhulupirira ndipo ndikudziwa kuti icho ndichoonadi. Icho chatsimikiziridwa kuti ndichoonadi. Tsiku lina inu mudzazindikira mwina mochedwa kwambiri. Sobato penyani, penyani. Baibulo linati, mkazi wake wadzikonzekeretsa yekha pama peto ambadu. Kuti iye anadzikonzekeretsa yekha chotani, kuti akhale mkazi wake. Ndipo kuti iye amachita chiyani. Ndichovala chantundu wanji, chimene iye anali atavala. Mwa wake omwe, iye anali atavala muchilungamo chake. Ndichimenecho, ndizoona, mugona, masompenya, zindikirani. Ndikungotseka tsopano. Ine ndikufuna kunena chinthu chimodzi ichi ndisanatseke. Ndichimene chinandipangitsa ine kunena izi. Tsopano ndipa kuti atero Ambuye. Ngati munthu anganene zimenezo popanda kuzika izo mukuganiza kwake komwe, iye angakhale wachinyengo ndipo akuyenera kupita ku Gehena chifukwa cha izo kukulondola. Ngati iye angayesere kutenga gulu la anthu, anthu abwino monga awa, ndi kuwanyenga iwo, bwanji iye angakhale ngerekezi muthupira munthu. Mulungu sangamulemekeze konse iye. Kodi inu mukuganiza kuti Mulungu angalemekeze ngerekezi kapena bodza, zosatheka. Mugona, izo zimadutsa pamwamba pa mitu yawo, ndipo samazimvetsa izo. Iye amakokera kunja osankhidwa. Tayang'anani panene onse kudutsa mu mbado momwe iye ankapezera osankhidwa. Penyani kubwera musi modutsa ngakhale mpaka kukukonzanso. Monga mpingo wa Roma Katolika unamuocha Joan waku Ark pankhuni chifukwa chokhala mfiti kukulondola. Kenako iwo anadzapeza kuti iye sanali. Iye anali woyera. Ndithudi iwo anachita kudzitunduza. Anakumba matupi a nsembe ndiko aponyera iwo mu mtsinje. Koma inu mukudziwa, koma zimenezo sizithetsa izo mabuku a Mulungu. Ayi, iwo anamutcha Patrick woyera mmodzi nayenso, inu mwaona, ndipo iye ali pafupifupi mochuluka monga ine ndilili. Chotero ife tikuzindikira tayang'anani pana ake, yang'anani pamalo ake mwamba, yang'anani pangati amene anaphedwa, yang'anani pa ofera ndikuona kuti ndi angati amene anaphedwa pamenepo, inu muona. Sizinali chomwecho. Koma zodzimenera za anthu, izo sizimapangitsa izo kukhala chomwecho. Ndichimene Mulungu ananena ndi kutsimikizira kuti ndichoonadi. Tsimikizirani zinthu zonse, gwiritsitsani molimba chimene chili chabwino. Tsopano, ife tikupeza tsopano, kuno pafupifupi miyezi ingapo yapitayo, mwawina. Ine ndinali ndikutuluka mnyumba, ndipo masompenya anadzabwera. Ndipo ndikutsutsa aliyense pano amene amadziwa zaka zonsezi kuti anene nthawi iliyonse mene Ambuye anandilola ine kunena pakuti atero Ambuye. Koma zomwe zinachitika, ndiye angati akudziwa kuti ndichoonadi, kwezani dzanja lanu, kulondola. Kodi aliyense angayankhule motsutsa? Izo ndizoona. Musapereke chidwi chilichonse kwa wanthenga. Muziyang'ana pa uthenga chimene uli. Icho ndi chimene chili. Mukuona, iwo suli choncho. Musayang'ane zazing'ono. Wadazi, mukudziwa munthu. Chifukwa ndi munthu basi tonse. Ndipo ndife tonse ofanana. Koma muziyang'ane zimene zikuchitika. Izo ndi zimene zimalongosola izo. Ine ndinatengedwa. Tsopano ine ndikudziwa anthu amanena mitundu yonse ya zinthu. Ndipo ife tikudziwa kuti zambiri sizolondola. Ine sindingathe kuyankha pa zomwe wina munthu aliyense anganene. Ine ndikuyenera kuyankha zomwe ine ndikunena. Ine ndikhoza kungonena ngati icho chili choonadi kapena ayi. Ndipo ine ndi amene ndikuyenera kukhala oyankhira pa izo. Osati zomwe wina akunena. Ine sindingamuweruze aliyense. Ine sindinatumidwe kuti ndidzaweruze. Koma kuti ndidzalalikire uthenga, zindikirani. Ndinkayenera kuti ndidzakhale ndi chionetsero cha mpingo. Ndipo ine ndinatengedwa ndi wina wake amene ine sindimakhoza kumuona. Ndipo ndinayikidwa monga poyimapo. Ndipo ine ndinamva nyimbo yokoma kwambiri imene ine ndinayamba ndayimvapo. Ndipo ine ndinayang'ana.
akubera ndi gulu la madona angono pafupifupi ankaoneka ngati usinkhu wina pafupifupi 20, 18, 20. Iwo iwo onse anali ndi tsitsi lalitali ndipo anali atavala madiresi osiyanasiyana mtundu madiresi ndipo iwo anali akuguba mwangwiro basi musitepe ndi nyimbo imeneyo monga izo zikanakhalira ndipo iwo anachoka kumanzere kwanga akuzungulira njira iyi ndipo ine ndinawayang'ana iwo ndipo ine ndinayang'ana ndiye kuti ndione amene amayankhula kwa ine ndipo ine sindinkaona aliyense kenako ndinamva gulu loyimba gwedemula likubwera ndipo pamene ine ndinayang'ana chakumbali yanga yakumanja akubwera kuntunda njira iyi akubwerera apa panadzabwera mipingo ya mdziko ndiyena aliyense atanyamula mbendera yake kuchokera kumene iwo ankachokera zina mwa zinthu zooneka za uve zomwe ndinaziwonapo moyo wanga ndipo pamene mpingo wa chiamerika unabwera iwo unali woopsa umene ine ndinayamba ndawuwonapo atati akumwamba ndi woweruza wanga iwo anali atavala masiketi otuwa awa monga ena asikana akubhara awa wopanda nsana pa iwo pamwamba apa atanyamula ngati chidutswa chotuwa chapepala ndipo ngati kuvina hula penti tsitsi lalifupi lodulidwa akusula ndudu ndipo akudzipotokola pamene iwo ankayenda monga gwedemula ndipo ine ndinati kodi umenewo ndi mpingo wa United States ndipo liwu linati inde ndi umenewo ndipo pamene iwo ankadutsa iwo ankayenera kugwira icho monga chonchi ndi kuyikapepala kumbuyo kwawo pamene iwo ankadutsa pamenepo ine ndinayamba kulira ine ndinangoganiza mwantchito zanga zonse ndi zonse zomwe ndachita ndipo chilichonse chimene ife atumiki tagwira ntchito limodzi ndipo abale ine sindikudziwa kuti mungakhulupirire bwanji za masomphenya awa koma ndi choonadi kwa ine nthawi zonse zatsimikiziridwa kukhala zoona pamene ine ndinaona izo ndipo dziwa chimene chinali kuchitika mtima wanga unasweka mwa ine ndachita chiyani ine ndaphonya bwanji iwo ine ndakhala molondola ndi mawu amenewo ambuye ndipo ine ndikanachita bwanji zimenezo ine ndinaganiza bwanji inu munandipatsa ine masomphenya osati kale kwambiri ndikundiona ine mmenemo ndipo ine ndinati chabwino kodi iwo adzayenera kuweruzidwa iye anati gulu la Paulo nalonso ine ndinati ine ndalalikira mawu omwewo amene iye analalikira Christian businessman inalemba nkhani ya zimenezo ndipo ine ndinati bwanji mchifukwa chiyani izo zikukhala chomwechi ine ndinaona gulu lija la mahule likudutsa monga choncho onse atavala monga choncho ndipo wotchedwa mpingo wa abiti USA ine ndinangokomoka ndiye morunjika ine ndinamva nyimbo yokoma kwenikweni ija ikubwera kachiwiri ndipo apa panadzabwera mkwatibi wang'ono yemwe uja akudutsa kachiwiri iye anati izi ndi zimene zikutulukira ngakhalebe ndipo pamene iye anadutsa iye anali chimodzimodzi monga iye anali pamalo oyambirira akuyenda mwa sitepe ya nyimbo za mawu a mulungu akuguba apa akudutsa ndipo pamene ine ndinaona izo ine ndinayima pamenepo ndi manja onse awiri mwamba ndikulira monga choncho pamene ndinadzafika ine ndinali ndinayima pa khonde langa kunja uko ndikuyang'ana kunja komwe kutsidya kwa bwalo chiyani iye akuyenera kukhala mkwatibwi yemweyo mtundu omwewo womangidwa kuchokera kuzipangizo za mtundu omwewo zimene iye anali poyambirira tsopano werengani Malaki 4 ndipo muone ngati ife sitikuyenera kukhala ndi uthenga mmasiku otsiriza umene uti udzatembenuze mitima ya ana kwa atate kubwerera ku uthenga wa chipentekoste wa pachiyambi mawu ndi mawu abale ife tili pano tsopano mpingo uwu ukuyenera kukhala ndi chizindikiro chake chotsiriza ife tikupeza apa mumu mulemba onani tsopano onani ululu wakubala umene uli mu mbado wa Laodikaya uno iwo ndi wotopetsa mpingo wawo ukubadwanso mwatsopano osati sipadzakhalanso bungwe lina aliyense amadziwa kuti nthawi iliyonse uthenga ukapita afunseni azambiri yakale awa uthenga ukapita bungwe limatuluka kuchokera mwa iwo o Alexander Campbell china chilichonse Martin Luther ndi chilichonse iwo anapanga bungwe kuchokera mwa iwo ndipo kawirikawiri uthenga umangoyenda kwa pafupifupi zaka zitatu chitsitsimutso uwu wakhala ukupita kwa zaka 15 ndipo sipanakhale bungwe lochokera kwa iwo chifukwa chiyani mankhusu anali otsiriza ife tili kumapeto mukuona ululu wakubala mukuona chimene chili vuto otsalira okha adzatulutsidwa otsalira okha adzatulutsidwa ndipo ndi chifukwa chake ine ndikulira ndikulimbikira ndikukankha
ndikusiya pambali kukondedwa kulikonse kwa munthu pa dziko kuti apeze kukondeledwa ndi Mulungu. Ndikumangosunthira chitsogolo mu mawu ake. Iwo ukumva ululu, limenelo ndi limene lili vuto. Iwo ubala, iwo ukuyenera kupanga kusankha kwake. Cholembedwacho chili pa khoma, tikuona kuti dziko lapansi latsala pang'ono kupita kukulondola. Ndipo ife tikuona mpingo, iwo wavunda kwambiri. Iwo watsala pang'ono kuti upite. Ndipo ululu wakubala uli pa izo zonse. Pa dziko lonse ndi mpingo. Ndipo patsala pang'ono kuti dziko latsopano libadwe. Ndi mpingo watsopano kuti ubadwe. Kuti upite kwa iwo kwa zaka chikwi. Ife tikudziwa zimenezo. Tapenyani, Mulungu akupatsa iwo. Ndipo mvetserani kwa ichi mwacheru. Kenako ine ndikutseka. Chizindikiro chake chomaliza. Uthenga wake wotsiriza. Chizindikiro chake chomaliza. Chizindikiro chake chotsiriza ndi iwo ukuyenera kulowa muzikhalidwe monga iwo unali pachiyambi. Dziko. Mpingo, taonani momwe izo zinakhalira pachiyambi, zaka zonsezo, popanda, kuchokera kwa Malaki mpaka Yesu. Tayang'anani pa iwo, zaka zonsezo tsopano, tayang'anani pa iwo, zonse kumbuyo uko, chivundi chimene iwo analowa mwa iwo. Tayang'anani pa dziko lapansi, momwe ilo limakhalira pa nthawi iliyonse, monga mmasiku a Nowa, zina zotero, ndikuyenera kukhala mtundu omwewo wachoyimira. Ndipo ife tikuziona izo, monga zinkakhalira masiku a Nowa, ife tikuziona zinthu zonsezi zikungofanizira. Kenako ife titenga chizindikiro chimodzi chomaliza. Mu Luka mutu wa 17 ndi meya 28, Yesu anati, monga izo zinali masiku a Sodomu, chomwecho izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Pakuti monga izo zinali mu Sodomu, maona, tsopano Yesu ankawerenga Bible lomweli, Genesis yemweyi, imene ife tikuwerenga. Tsopano, potseka, musaphonye izi. Bible lomwelo limene ife tikuwerenga. Yesu ankawerenga. Ndipo iye anati kwa mpingo wake, yang'anani mbuyo ndipo mukaone pamene masiku a Sodomu adzabwererenso. Anthu opotozedwa, amuna otaya chilengedwe chawo. Tayang'anani pa ogonana amuna kapena akazi okhaokha. Momwe achulukira pa dziko lonse lapansi lero, munyizipepala posachedwapa. Inu mukuyenera mudzalowe mu ofesi yanga ndi kudzawerenga makalata ochokera kwa amayi anyamata awo. Ndipo kugonana kwa amuna kapena akazi okhaokha kukuchulukirachulukira. Ine ndikuganiza ndi 20 kapena 30% mu California yekha chaka chatha. Gulu lalikulu la ngakhale anthu amboma. Atsimikizira kuti ndi ogonana amuna kapena akazi okhaokha. Inu amuna amboma mukudziwa zimenezo. Magazini yanu ndinayiwerenga iyo ndipo mu zinthu zosiyana-siyana zachitika ngati inu. Tsopano ngati ine ndili ndi kumvetsa kolondola apa kwalemba, ndizo ndendende zomwe Mulungu ananena kuti zikanadzachitika. Mulole iye amene ayankhula alilime, apempherenso kuti atanthauzire. Izo ndizoona ine ndakuwuzani inu choonadi, ndiye Mulungu ali pano, akutsimikizira icho, ndichoonadi, izo nzoona. Tsopano tayang'anani, kodi uthenga wotsiriza uja umene Yesu ananena unali chiyani, monga zinali mmasiku a Sodomu. Tsopano penyani.
basi dziko la mitundu lisana uchedwe moto. Sobano yeserani kumvetsa chinachitika ndi chiyani. Panali gulu la anthu pamembala ofunda mpingo monga Loti ndi gulu lake kumusi mu Sodomu. Uko kunali munthu wina amene anali atatuluka kale menemo. Iye sanali menemo kuyamba ndi kuyamba. Ameneyo anali Abraham. Modzi amene anali ndi lonjezo la mwana wakudza. Inu mukundimvetsa, nenani ameni. Chabwino. Ndipo tsopano chimake chachionongi kuchisanafike, Mulungu anaonekera kwa Abrahamu maonekedwe ambiri. Koma nthawi iyi iye akuonekera ngati munthu. Iye anali munthu. Ndipo iye anabwera kwa Mulungu. Tsopano inu mukuti iye sanali munthu. Iye anali Mulungu mwa munthu. Abrahamu anamutchaiye Elohimu. Iye anali munthu. Ndipo taonani iye anadzakhala pansi atatembenuzira msana wake ku hema. Ndipo iye anati, ali kuti Sara mkazi wako. Anati iye ali mu hema kumbuyo kwanu. Anati ndidzakuchezerani inu molingana ndi nthawi ya moyo imene ndinakulonjezani inu. Ndipo Sara anaseka. Ndipo iye anati, chifukwa chiyani Sara waseka? Mugona. Sobano izo ndi zomwe zinkachitika mutsiku limenero. Kungosonyeza chizindikiro chotsiriza chimene Abrahamu anachiona, gulu losankhidwa linatulukira kutali ndi Sodomu. Sobano musaponye mfanizo ili. Chilichonse chimene inu mungachite. Gulu limene linali litatulutsidwa, limene silinali mu Sodomu kuyamba ndi kuyamba. Koma awiri angelowo anapita kumusi ku Sodomu. Ndipo pamene iwo anakafika kumusi kumeneko, ife tikumupeza Loti. Ndipo iye anamupeza iye mu chikhalidwe chobwerera mbuyu. Onse ogonana amuna kapena akazokhaokha ndi zosokoneza. Ino mukuidziwa nkhaniyo. Koma pali mmodzi amene anatsalira ndi Abrahamu, anali Elohim. Iwo analalikira mawu kumusi kumeneko. Kulalikira mawu kunawakantha iwo khungu, ndipo iwo sanathe kulipeza khomo. Icho ndi chimene chili lero. Koma iye amene anatsala ndi gulu limene linatulutsidwa anachita chozizwitsa pamaso pa Abrahamu kuti aonetsere chimene iye anali. Ndipo anali ndi Abrahamu. Iye anati, chifukwa chiyani Sara waseka zokhudza mwana uyu? Ndipo Sara anabwera ndipo anati, iye sanatero. Ndipo anati, koma iwe unatero. Ndipo iye akanamupha iye pomwe apo ngati iye akanati asakhale gawo la Abrahamu. Momwemonso Mulungu akanati ipa ife ngati ife tikanati tisakhale gawo la Khristu. Chifundo cha Khristu chonse chimatigwirizanitsa ife pamodzi, ife okayikira ndi opotoza mu mawu. Koma zindikirani, zindikirani zomwe zinachitika. Yesu akutembenuka tsopano ndipo akuti, monga mmene zinali masiku a Loti, chomwechonso izo zidzakhala mu nthawi yotsiriza pamene mwana wa munthu adzayamba kudzulula yekha. Mukuona, mwana wa munthu nthawi zonse mu Baibulo ndi mneneri. Mukuona, iye anabwera mu dzina la Ana Atatu, mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa Davide. Mugona, ndipo iye anatchula dzina lake mwana wa munthu, chifukwa imeneyo ndi ntchito imene iye anayichita ya mneneri, mpenyi. Iye anati, masiku monga zinakhalira a Nowa, pamene mwana wa munthu adzayamba kudzulula yekha, imeneyo idzakhala nthawi ya chimaliziro. Tsopano tiyeni tingoganiza kwa miniti yokha. Dziko silinayambe lakhalapo ndi mtumiki pa dziko lapansi. Ife takhalapo ndi Finis, Sankis, Moody's, Finis, Knox, Calvin, ena otero, onse kuzungulira dziko atumiki kwa mpingo mu ululu wakubala uwu. Koma sitinakhalepo ndi mwamuna amene amapita ndi uthenga wapa dziko lonse mpaka lero, wa dzina lake lothera ndi HRM. ABRAHRM amene ali zilembo 6. ABRAHRM ndi zilembo 7. Ife tili naye mmodzi lero wotchedwa GRAHRM zilembo 6. Ndipo 6 ndi nambala ya dziko tsiku la chilengedwe. Ndiliti limene dziko linayamba lakhalapo ndi munthu kumusi kwa iro tsopano akulalikira kumusi mu cosmos. Kumusi uko mdziko, kumusi uko akuyitana anthu kuti atuluke. Labani, labani, mwonongeka, kapena tulukanimo. Kufikira mbalo uno, GRAHRM, taonani zimene iye akuchita, akulalikira mawu, akuchititsa khungu, akunja, akuyitana, tulukani. Mtumiki wochokera kwa Mulungu. Yesu ananena kuti izo zidzachitika pamene mwana wa munthu adzadzulula yekha. Tsopano izo zili kuti kunja uko mudongosolo la mpingo dziko. Ndipo iwo anayamba kumuda munthuyo
chifukwa cha zimenezo.
Umakumbukirani panali gulu aponso limene linali gulu la uzimu, gulu la Yakobo osati a osati gulu la Esau. Panali gulu la Yakobo limene linkafunafuna mwana amene sanali mu Babiloni ameneyo. Ndipo iwo analandira mtumiki. Mukumvetsa Abrahamu, Abrahamu. Iwo anamulandira mtumiki. Ndipo mtumiki ameneyo chinali chiyani chachikulucho, chinthu chapadera chimene iye anachita kuti aonetsere kuti icho chinali pa nthawi yotsiriza. Iye anazindikira maganizo amene anali mmalingaliro a Sara. Ndipo Yesu mwana wa Mulungu amene anasandulika thupi kuonetsera kuti mzimu wa Mulungu udzabwerera mu gulu laling'ono losankhidwa ilo la mu nthawi yotsiriza. Ndipo adzadzulula yekha mwanjira yomweyo ululu wakubala. Oh mbale, chonde yesetsani kuti mumvetse. Yesetsani mwamphamvu, tsegulani mitima yanu miniti yokha. Muyang'ane kwa Khristu, Mulungu yemweyo ali pomwe pano tsopano, mmodzi yemweyo iye analonjeza zinthu izi. Ndipo ngati iye analonjeza izo, iye ndithudi ndi wokhoza kuchita izo. Tiyeni tiweramitse miti yathu mphindi chabe. Ine ndikufuna kuti inu mungoganiza mwaulemu. Atate, izo zili mmanja mwanu tsopano. Ine ndachita zonse zomwe ndingathe. Ine ndikupemphera kuti inu muwathandize anthu kuti amvetsetse. Mbewu yabzalidwa, thirani madziwo mzimu pa iwo Ambuye, ndikuwathirira iwo kwa ulemerero wanu. Ngati ine ndalakwitsa Ambuye, ine sindimatanthauza kutero. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutanthauzire iwo molondola ku mitima yawo kuti iwo akhoze kuona ndi kumvetsa. Perekani izi Ambuye mu dzina la Yesu ine ndikupemphera. Amen. Ambuye akudalitseni inu. Ine ndimakukondani inu. Mulungu uyu amene analalikira mawu awa, Mulungu uyu amene ali ndi udindo pa mawu awa, ine ndili ndi udindo onena izo. Iye ndi mmodzi amene akuyenera kuwafunizitsa iwo. Mulungu yemweyo ali pano. Tsopano ndiyangati kunja uko ali ndi chosowa. Bwezani dzanja lanu. Kodi iye analonjeza kuti adzachita zinthu izi masiku otsiriza? Tsopano inu muyang'ane kwa iye. Tsopano zili monga Petro ndi Yohane ananenera. Muyang'ane pa ife. Monga ngati mukuona, iye anamuwuza iye. Tsopano inu muyang'ane mbali. Tsopano chonde musayendeyende. Izi ndi kwambiri. Ine ndi kuyesetsa mtima wanga wonse mkati mwanga. Mungokhala molemekeza kwenikweni. Mukuona aliyense wa inu mzimu pamene inu musuntha. Chifukwa ndinu mmodzi. Ndipo ine ndikuyesetsa kuti ndigwire chikhulupiriro cha anthu. Mkazi wang'ono anadutsa ndipo anakhudza chovala chake. Anatuluka ndipo anakakhala pansi. Yesu anamuza iye chimene mavuto ake anali. Ndipo iye anachiritsidwa. Ndipo tsopano iye analonjeza kuti adzachita izo kachiwiri. Mwana wa munthu akanadzadziulula yekha monga iye anachitira ku Sodomu. Dziko lili muchikhalidwe chimenecho. Mpingo uli muchikhalidwe chimenecho. Tsopano kodi Mulungu wasunga mawu ake? Muone ngati iye watero kapena ayi. Oh ife takhalapo nazo zizindikiro, kulumpha, kuyankhula malilime, urosi, zina zotero. Koma dikirani, pali chizindikiro china. Oh ife tili nazo zokopera zachithupi zambiri. Izo zimangopangitsa chenichenicho kuwala. Dola yabodza iliyonse imayenera kupangitsa yeniyeniyo kuwala. Tsopano inu mupemphere, inu mukhulupirire, basi ine ndikukutsutsani inu kuti muchite zimenezo. Inu muyang'ane, ndipo mukhulupirire zimene ine ndakuwuzani inu. Ndiyangati yakukhulupirira izi kuti ndi choonadi? Musasamale yemwe inu muli, komwe inu muli. Ine basi, aliyense muno momwe ine ndikudziwira ndi mlendo kwa thunthu, kupatula Bilda ndi mkazi wake akhalapo pomwe momwe ine ndikudziwira. Ine ndikuganiza ine ndikumudziwa mlaliki wang'ono uyu apa wochokera ku Germany wakhalapo ndi mbale. Ndi anthu awiri kapena atatu wakhala apo pomwe. Wina wake kumbuyo kwa omvetsera, taonani, kumbuyo komwe. Ine ndikukutsutsani inu kuti mukhulupirire zomwe ine ndakuwuzani inu ndi choonadi. Nanga bwanji pamene ngero uja wa Ambuye anadzatsika pa mtsinje kutsidyako zaka 33 zapitazo. Ndipo ananena ndemanga iyi, ine ndinadziwa bwanji. ndipo abusanga omwe a Baptist anatitulutsa ine mu mpingo anati iwe yonali ndi marubwerubwe bire ine ndinati marubwerubwe palibe Dr. Davis umo ndi momwe inu momwe mumazionera mukhozanso kungotenga khadi langa la chanjano ine ndinkadziwa kuti padzakhala wina wake kwina kwake akanati adzakhulupirire izo Mulungu sangatumiza uthenga pokhapokha patakhala wina woti aulandire iwo. Oh, ndithudi, pamene ine ndinapita kukapempherera odwala, izo zinali zabwino kwambiri. Koma pamene ine ndinayamba kukuwuzani inu choonadi cha mawu, ndiye izo ndizosiyana. Inu mukuyenera kudziwa. Uthenga uliwonse wakhala mwanjira imeneyo. Yesu anali wodabwitsa pamene iye ankapita mu mpingo ndi kumachiritsa anthu ndi chilichonse. Koma pamene iye anakhala pansi tsiku lina ndipo anati, ine ndi Atate anga ndi amodzi, izo zinachita izo. Pokhapokha inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe moyo mwa inu. Iye sanafotokoze izo. Iye ankafuna kuti aone amene adzayime pafupi ndi iye. Kulondola. Inu mukuganiza bwanji gulu la madokotala ndi zinthu ndi kuti munthu ameneyo ndi bwanji. Iye ndi wakumwa magazi. Adye thupi lake ndi kumwa magazi ake. Iye sanazifotokoze izo. Iye sanazifotokoze izo. Koma komabe mawu amenewo anali akugwira kwa atumwi amenewo. Iwo sanasamali. Iwo sanazimvetse izo. Iwo ankakhulupirira izo mulimonse. Mukuona? Iwo ankadziwa. Chifukwa iwo anali ataona ntchito za Mulungu. Ndipo iwo ankadziwa. Kuti izo zinali. Iye anati, iwo ndi amene amachitira umboni za ine. Apa pali mwamuna mkazi wakhala pomwe pano, wakweza dzanja lake mwamba. Tsopano, inu mukhoza kunditcha ine wotentheka ngati inu mukufuna kutero. Koma lawira moto lomwero, limene linawatsogolera ana a Israeli kudutsa mchipululu, lili pa mkazi ameneyo. Tsopano kumbukirani Yesu anati kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine. Ine ndinachokera kwa Mulungu. Ine ndikupita kwa Mulungu. Itachitika imfa yake kuyikidwa manda. Iye anawauza Ayuda. Iye anati ine. Iye anali thanthwe lija limene linali mchipululu. Iye anali lawira moto lija. Ine ndine amene ine ndiri. Anali ndani ine ndine. Lawira moto lija muchitsamba choyaka chija. Ndikulondola uko, ndipo iye anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ndipo ndikubwerera kwa Mulungu, kuti ndibwerere mumaonekedwe a Mzimu Woyera. Ndipo apa iye ali ndi ife lero. Zithunzi za sayansi zojambulidwa za iro. Apa iye ali, kuti adzatsimikizire kuposa chithunzi chilichonse cha sayansi chilichonse. Iye ali pano, kuti adzatsimikizire izo, pakuti iro ndi iye. Ine, mwana wa munthu, ndidzaululidwa mu tsiku lino. Tsopano, ndi uyo apo, ine ndikuyangʼana kumene pa iro. Inu mukuti, kodi inu mukuliona iro? Yohane analiona iro nayenso, koma ena onsewo sanalione. Penyani, kuti mutsimikizire izo tsopano, mkazi ameneyo ndi mlendo kwa ine. Ine sindinamuonepo iye moyo wanga. Koma iye ali ndi china chake cholakwika ndi umodzi wa miyendo yake, umene iye akupempherera ndi ukonkulondola dona. Inu munali ndi operation pa iwo. Amenewo ndi amuna anu akhala pafupi ndi inu. Inu simukuchokera kuno. Ndinu ochokera ku California. Dzina lanu ndi Roland. Vuto lanu la mimba la tananunso bwana. Inu munali ndi vuto la mimba. Sichoncho inu, chabwino, zonse zapita. Mwendo wanu wachira. Mutsiku limenero mwana wa munthu.
Here, sitting right back to here. There's a man.
Apa, wakhala kumbuyo kudutsa apa, pali mamuna, iye ndi mamuna wachikuda. China chake chavuta maso ake. Iye ndi inde, iye, nchite mene iye amachita. Iye amachita china chake chokudza galimoto, ama polisha magalimoto, wopukuta magalimoto. Kulondola. Maso anu akuipira. Inu mwango krubilira kumene. Sichoncho inu, chinthu china chake chachirendo chenicheni, chinachitika kwa inu. Dzina lanu loyamba ndi Freddy, uko nkulondola. Dzina lanu lomaliza ndi Con uko nkulondola. Inu mukukhulupirira tsopano, maso anu sadza kuvutitsa ninso pamenepo. Ine sindinamuonepo bamboyo moyo wanga. Bambo, kuseri komwe uko, iye siwochokera kuno na Yesu, akuchokera ku California. Ali ndi nsana woyipa. Bambo Owens. Ndi inuyo, ambuye Yesu akuchizeni inu. Ine sindinamuonepo bamboyo, moyo wanga, sindikudziwa kanthu za iye. Ine ndikungotsatira kuwala kumeneko pamene iko kukupita.
Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Mnyamata wang'ono wakhala apa ali ndi chophuka, wavala magalasi ndi suti yotuwa. Fred, Mulungu akuchiza iwe ngati ukhulupirire izo. Kodi iwe uvomereza izo? Chabwino, ine sindinamuonepo iye moyo wanga. Akazi a Holden makhala apo kuchokera kwa iye na kuvutika ndi vuto la diso. Ine sindikumudziwa mkaziyo, sindinamuonepo iye moyo wanga. Koma izo nzona, mugona, ngati inu mungakhulupirire. Mukulira chani mlongo, inu muli ndi kusokonezeka kwa manjenje, mphumu, vuto la mtima. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu, mwakhala mutakhala ku mapeto a mpanto pamenepo, ngati inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse, Yesu Khristu akuchizani inu. Manjenje onsewo achoka kwa inu. Inu mukumvera ngati mwabwerera muchikhalidwe chanu choyenera. Ndiyerekeza kukunamizani inu. Inu mukuvomereza zimenezo, sopano kwezani mwamba dzanja lanu, nenani, ine ndikuvomereza zimenezo ndiye. Chabwino. Izo zonse zatha. Chiyani? Mpingo uu kudutsa mururu wakubala. Kodi inu simupanga kusankha kwanu tsopano mukukhala kwake. Ine ndakuonetsani inu ndende mau. Chimene iye anati iye akanadza chita. Kudutsa mnyumba muno mfuse na aliyense amene anayamba wakhudzidwapo. Kapena kuyankhulidwapo. Kapena chilichonse chimene chinali. Ndipo muone ngati ine ndinayamba ndawaonapo iwo. Wadziwa iwo. Kapena chilichonse cha iwo. Inu mukuganiza kuti munthu angakhoze kuchita zimenezo. Izo nzosatheka kwa thunthu. Kuti izo zichitike. Chabwino, ndi chiyani icho? Mwana wa munthu, mwa Mulungu ndi akuthwa kukosa lupanga lakuthwa konse-konse. Ozindikira za mzimu, zinsinsi za mitima. Ndende basi, monga izo zinali, pamene iwo anasandulika thupi kuno pa dziko lapansi mwa mwana wa Mulungu. Tsopano, izo zikululidwa ndi mwana wa Mulungu. Pamene iye wabwera kuti adzamuyitani kwa chibwi, kuti atuluke mukachitidwe kameneko. Tulukani mwa izo! Khalani olekanitsidwa, atero Mulungu. Musakhudze zinthu zawo zodetsedwa. Ndipo Mulungu adzakulandirani inu. Kuti mwakonzeka kuti mupereke moyo wanu wonse kwa Mulungu. Ngati inu muli, imirirani pa mapazi anu. Nenani, ine nditero mwachisomo cha Mulungu. Ndilandira iwo pakali pano, pa chilichonse chimene chili mwa ine.
Hallelujah!
Hallelujah! Matamando akhale kwa Mulungu. Inu mukumukhulupirira iye. Ndiye Mungu akweza manja anu ndipo mupemphere ndi ine. Vomerezani zolakwitsa zanu, ululu wakubala, ndizamvuta kufa. Koma ifani pakali pano, ifani, tulukani mukusakhulupirira kwanu komwe, tulukani kuchokera mwayiko. Awa ndi mawu a Mulungu akuonetseredwa. Basi monga mama iwo anali pamene Yesu anabwera pa dziko lapansi, ndi Yesu Khristu kachiwiri pakati panu. Wotsimikiziridwa. Abrahamu analandira mwana nthawi yomweyo, mwana wolonjezedwa. Izo zitachitika. Ndipo Yesu akubweranso. Meneyo ndi mzimu wake. Iye ali pafupi kwambiri mdziko lapansi. Pafupi kwambiri kuti abwere. Mwakuti iye ndi wokonzeka kuti akulandireni inu. Ngati inu mwakonzeka kumulandira iye. Tsopano kwezani mwamba manja anu ndipo mupemphere ndi ine. Ambuye Mulungu, mulole ansembe onse agwire maguwa, mulole anthu alire, mulole lawira moto, lawira mtambo, zisungire mwa anthu lero. Ndipo apangitsa iwo kulekha Ambuye, kufika pozindikira kukhalapo kwa Mulungu wamoyo ndi wamphamvu. Perekani izi Ambuye, alandireni iwo, ine ndikupempherera pemphero ili kwa aliyense wa iwo, mu dzina la Yesu Khristu. Mudzadzeni aliyense ndi mzimu oyera, amene alibe mzimu oyera. Ambuye, mulole chisimutso cha msonkhano wokopa uno, msonkhano uno, chifalikire pakali pano, kukutsanulira kwakukulu, kwa mphamvu, kwa mzimu oyera. Mulole wodwala achiritsidwe akhungu aone, wolumala ayende. Mulole kuonetseredwa kwa Mulungu wamoyo kubwera. Zedwe pa maso pa anthuwa monga zakhala zikukhalira madzulo ano ndipo mulole anthu alandire izo mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha izi. Kwezani manja anu tsopano ndipo mumpatse iye matamando ndikulandira chimene inu munachipempha.